the sermon, Discernment of Spirit, was delivered on Tuesday morning, March 8, 1960, at the First Assembly of God in Phoenix, Arizona, USA. Ulalikiwa kuzindikira nzimu unapelekedwa pa lachiwiri mawa March 8, 1960 ku First Assembly of God mu Phoenix, Arizona, USA. The discernment of spirit kuzindikira nzimu.
Our Heavenly Father, I want to express, if I can this morning, how in my heart I feel.
Atati athu akumwamba, ine ndikufuna kuti ndifotokoze ngati ine ndingakhoze mawu uno, momwe mu mtima mwanga ine ndikumverera.
Towards one, the holiest of holy,
kwa mmodzi woyeretsetsa pa oyera,
coming down to the earth and to redeem a sinner like myself.
Kubwera pansi kudziko lapansi ndikudzawombola wochimwa monga ine mwini.
And I'm sure that these ministers at present now can feel the same way.
Ndipo ine ndikutsimikiza kuti atumiki awa omwe alipo tsopano akhoza kumverera mwa njira yomweyo.
That it was by your grace that we have been made the ministers of this covenant.
Kuti zinali mwa chisomo chanu kuti ife tapangidwa kukhala atumiki apangano ili.
That thou hast given with Adam's fallen race.
Limene inu mwalipereka ndi mtundu wakugwa wa Adam.
And we are here this morning, Father, gathered for no other purpose.
Ndipo ife tili pano mawa uno atate osonkhana osati kwa cholinga china,
but to know and to study to know rather the will of God.
Koma kuti tidziwe ndi kuphunzira kuti tidziwe kani chifuniro cha Mulungu.
And what we must do to make Christ real to the people of this generation.
Ndi chimene ife tiyenera kuchichita kuti timupange Khristu kukhala weniweni kwa anthu ambado uno.
Knowing surely that in the day of the judgment we will be brought face to face with this generation.
Podziwa motsimikiza kuti mu tsiku la chiweruzo ife tidzabweretsedwa maso ndi maso ndi mbado uno.
And being ministers, we will be judges.
Ndipo pokhala atumiki ife tidzakhala tili oweruza.
And the people to which we have spoken to and their attitude towards the word that we bring them will determine their eternal destination.
Ndiwo anthu omwe ife tayankhula nawo ndi cholinga chawo kwa mawu omwe ife tikuwabweretsera iwo zidzatsimikizira kopita kwawo kwa muyaya.
Therefore, Lord, in that day we would be a judge for or against the generation that we preach to.
Chotero Ambuye, mu tsiku limenelo ife tidzakhala woweruza kapena otsutsa mbado umene ife tinalalikira kwa iwo.
Father God, please through Jesus' name let us not say one word that would be wrong.
Atate Mulungu chonde, kupyolera mu dzina la Yesu, musatilole ife tinene mawa amodzi amene akanatakhale olakwika.
But may we have sincere hearts and open minds that we might receive the things that's yours.
Koma mutalola ife tikhale ndi mitima yodzipereka ndi malingaliro otseguka kuti ife tikhoze kumalandira zinthu zomwe zili zanu.
That we might be able to go out into our different fields of work after today.
Kuti ife tikhoze kupita kunja mu malo athu osiyana a ntchito likatha lero.
And and be better equipped because of our meeting with you this morning.
Ndi kukakhala nazo zida mwabwino chifukwa cha kusonkhana kwathu ndi inu mawa uno.
Grant it, Lord.
Perekani zambuye.
Won't you come and be our speaker and our ears and our tongue and our thoughts?
Kodi inu simubwela ndi kudzakhala woti yankhulira wathu ndi makutu athu ndi lilime lathu ndi maganizo athu.
Let the meditation of my heart, thoughts of my mind.
Mulole kusinkhasinkha kwa mtima wanga maganizo a malingaliro anga.
All that is within me and within these my brethren and sisters, may it be acceptable in thy sight, Lord.
Zonse zomwe zili mkati mwa ine ndi mkati mwa abale angawa ndi alongo, mulole izo zikhale zolandiridwa pamaso pano Ambuye.
That we might be so filled and charged with thy spirit of your presence here.
Kuti ife tikhoze kukhala odzazidwa kwambiri ndi opatsidwa nyese ndi mzimu wanu wa kukhalapo kwanu pano.
That the room would become the room, not so much the building that we are sitting in.
Kuti chipinda chikanakhala chipinda osati mochuluka kwambiri nyumba yomwe ife takhalamo.
But the building that we are living in become altogether a cloud of the glory of God.
Koma nyumba yomwe ife tili kukhalamo ikhale palimozi mtambo wa ulemelero wa Mulungu.
We might leave here this morning so filled with the Holy Spirit that we would be more determined than ever before in life to carry the message to the dying generation that we're living in.
Kuti tikhoze kuchoka pano mawa uno odzazidwa kwambiri ndi mzimu woyera kuti ife tikakhoze kukhala otsimikiza mochuluka kuposa kale lonse mumoyo kuti tikatengere uthenga kwa mbado wokufa womwe ife tili kukhalamo.
Hear us, Lord, and speak to us through thy word, for we ask it in the name of thy Son and our Savior, Jesus Christ. Amen.
Timveni ife Ambuye, ndipo muyankhule kwa ife kupyolera mu mawu anu. Pakuti ife tikupemba izi mu dzina la mwana wanu ndi mpulumusi wathu Yesu Khristu. Amen.
I wish to read this morning a portion of scripture found in the Psalms, the 105th Psalm.
Ine ndikufuna kuti ndiwerenge mawu uno gawo la lemba lopezeka mu Masalimo. Salimo la 105.
I wish to read just a portion.
Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kagawo kokha.
You that keeps down these scripture readings.
Ino amene mumasunga kuwerenga kwa malemba uku.
I see many of them and been were ministers and so forth. It's good to read the word.
Ine ndikuona ochuluka iwo ndipo pokhala kuti ndife atumiki ndiwena otero ndi zabwino kuti tiwerenge mawu.
And now, what time did they use? By 12 o'clock. What's that? Thank you.
Ndipo tsopano, kodi ndi nthawi yanji yomwe iwo amakonda kuchoka? Pafupi 12 koloko. Muli chani? Zikomo ino.
Psalms 105.
Masalimo 105.
Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people.
Oh, perekani mayamiko kwa Yehova, itanilani padzina lake, dziwitsani zochita zake pakati pa wanthu.
Sing unto him, sing psalms unto him.
Imbirani kwa iye, imbani masalimo kwa iye.
Talk ye of all his wondrous works.
Yangulani inu za ntchito zake zonse zodabwitsa.
Glory ye in his holy name.
Mudzitamandire inu mu dzina lake lopatulika.
Let the hearts of them rejoice that seek the Lord.
Mulole mitima ya iwo ikondwere omwe amfunafuna Yehova.
Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore.
Mfune funeni Yehova ndi mphamvu zake. funafunani ngobe yake mochulukilabe.
Remember his marvelous works that he has done, his wonders and the judgments of his mouth.
Kumbukirani ntchito zake zododometsa, zomwe iye wazichita, zodabwisa zake ndi ziweluzo zakamwa yake.
O ye seed of Abraham, his servants, ye children of Jacob, his chosen.
O inu mbeu ya Abrahamu, antchito ake, ndi inu ana Yakobo, osankhidwa ake.
He is the Lord our God. His judgments are in all the earth.
Iye ndi Yehova Mulungu wathu. Ziweruzo zake zili mu dziko lonse lapansi.
He has remembered his covenant forever. The words which he commanded to a thousand generations.
Iye wakumbukira pangano lake kwa nthawi zonse. Mawu omwe iye anawalamulira kwa mibado zikwi.
Which covenant he made with Abraham and his oath unto Isaac.
Pangano lomwe iye analipanga ndi Abraham ndi lumbiriro lake kwa Isaac.
And confirm the same unto Jacob for a law and to Israel for an everlasting covenant.
Ndipo anatsimikizira lomwelo kwa Yakobo likhale lamulo ndi kwa Israeli likhale pangano losatha.
Saying unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance.
Kuti kwa iwe ine ndidzakupasa dziko la Kanani gawo la cholowa chako.
When they were but a few men in number, yea, very few, and strangers in it.
Pamene iwo analiko manthu pang'ono muchiwerengero. Eya, apang'ono kwambiri ndi alendo mmenemo.
When they went from one nation to another and from one kingdom to another people.
Pamene iwo anapita kuchokera kufuko limodzi kupita kulina. Ndi kuchokera ku ufumu wina kupita kwa anthu ena.
He suffered no man to do them wrong.
Yes, analole munthu aliyense kuti awachitire iwo cholakwika.
Yea, he reproved kings for their sake.
Yea, iye anadzudzula mafumu chifukwa cha iwo.
Saying, touch not my anointed and do my prophets no harm.
Nati, musamawa kudze odzozedwa wanga, ndipo musamawa chitira aneneri wanga chowapweteka.
May the Lord bless the reading of his words.
Ambuye atadalisa kuwerenga kwa mawu ake.
I have a few scriptures written out here somewhere that I was going to refer to, perhaps along the road.
Ine ndili ndi malemba pang'ono ndawalemba pano pena pake. Omwe ine ndimati ndilo zireko mwina popita mjilai.
I wonder today who's going to be the next president.
Ine ndikudabwa lero ndindani atakhale president wotsatira.
The election's coming up, you know.
Zisango zikubwela inu mukudziwa.
Who's going to be president this next term?
Ndindani atakhale president. Nthawi yotsatira iyi.
What if I knew? There's only one that does know, and that's God.
Bwanji ngati ine ndikanadziwa. Alipo mmodzi yekha yemwe akudziwa, ndipo ameneyo ndi Mulungu.
And what if God would reveal to me who's going to be the next president?
Ndipo nanga bwanji ngati Mulungu akanataululire kwa ine yemwe akanatakhale president wotsatira.
And I stood here in Phoenix and made a prediction that such and such a man would be the next president of the United States.
Ndipo ine ndikanaima pano mu Phoenix ndikupanga kunene latu kuti munthu wakuti wakuti akanakhala president wotsatira wa United States.
And they would place that in papers and so forth, and I would hit it right on the dot.
Ndipo iwo akanazilemba izo mu mapepala ndi zina zotero. Ndipo ine ndikanakhala nditazigunda izo pa dontho.
It would be perfect. And it would be all that I had said would come to pass.
izo zikanakhala zili zangwiro. Ndipo izo zikanakhala kuti zonse zomwe ine ndinanena zomwe zikanafika pochitika.
But what good would it do?
Koma izo zikanati zichitire ubwino wanji.
What good is it anyhow if I should do such a thing?
Nza ubwino wanji izo muli monse ngati ine ndikanati ndichite chinthu choterocho.
The papers would advertise it.
Mapepala akanati alengeze izo.
It would go out maybe if such a person could make such a prediction and it would be true.
Ndipo izo zikanati zipite kunja mwina mwake ngati munthu ameneyo akanati apange kuneneratu koteroko. Ndipo izo nkukhala zoona.
All the newspapers and magazines would pass on it.
Mapepala onse ndi magazine akanati alengeze pa izo.
But you know that God doesn't do things like that.
Koma inu mukudziwa kuti Mulungu samachita zinthu monga choncho.
God doesn't use his power and his gifts for foolishness.
Mulungu samagwirisa ntchito mphamvu zake ndi mphatso zake kwa zopusa.
It's going to be whatever's president, it'll be president.
Yakala. President aliyense yadzakhala president.
And to know now which would be president wouldn't help us one penny.
Ndipo kudziwa sopano yemwe adakhale president sizikanati zitithandize ife COVID limodzi.
It wouldn't do us one bit of good to know who's going to be president.
Izo sizikanati zitichitire ife chituswa chimodzi cha ubwino kudziwa yemwe akanati akhale president.
So therefore God doesn't do those things like that.
Ndiye chotero Mulungu samachita zinthu zimenezo monga choncho.
And then if I made such a prediction as that and it comes to pass,
ndipo ndiye ngati ine ndikanapanga kuneneratu koteroko monga iko ndipo izo nkudzachitika,
and the newspapers packed it and the magazines, then it would be to my glory.
Ndipo ma newspaper ankulemba izo ndi magazini, ndiye izo zikanati zikhale kwa ulemelero wanga.
People would say, look what a great prophet Brother Branham is.
Anthu akanamati, taonani mneneri wankulu yemwe mbale Branham ali.
He told us long before it happened just who would be president.
Iye anatiuza ife kale litali izo zisanachitike basi yemwe akanati adzakhale president.
And that would be to my glory.
Ndipo izo zikanakhala kwa ulemelero wanga.
But God doesn't want, he's not interested in working things to my glory.
Koma Mulungu safuna. Iye sakondweretsedwa nako kuchita zinthu kwa ulemelero wanga.
Or to any other man's glory.
Kapena kwa ulemelero wa munthu wina aliyense.
He's interested to work things to his glory.
Iye amakondweretsedwa kuchita zinthu kwa ulemelero wake.
Something that will profit.
China chake chimene chikanati chipindulitse.
Like Paul said, if we speak with tongues and do not have an interpreter, what good does it do?
Monga Paulo anati, ngati ife tiyankhula ndi malilime ndi kusakhala naye wotanthauzira, izo zingachite ubwino wanji?
We only glorify ourselves.
Ife timangodzipasa tokha ulemelero.
And that's ready for ourselves.
Ndipo ndizo kapena kudzimangiriza tokha.
That's coming out of the line for God.
Ndizo zokhala ngati kuchoka pa mzere wa Mulungu.
God wants to be edified himself.
Mulungu amafuna kuti azimangirizidwa mwini yekha.
And we're going to not seek self-edification, but to edify God with all we do.
Ndipo ife sioti tizifunafuna kudzimangiriza kwatokha, koma kuti tizimumangiriza Mulungu ndi zonse zomwe ife timachita.
So therefore, I believe this morning if I knew who he would be and exactly when he would be elected.
Ndiye chotero ine ndikukhulupirira mawa uno ngati ine ndikanadziwa yemwe akanati adzakhale ali ndende pamene iya kana ti adzasankhidwe.
And all how many votes he'd be over or under or whatever it might be, it wouldn't do one bit of good to tell it.
Ndiwo ndi mavoti angati akana ti adzapambanile kapena kuperewera kapena chilichonse chomwe izo zikana ti zikhale ziri. Izo sizikana ti zichita ubwino wakugunda kumodzi kuti uzinene izo.
It'd be best for me just to keep it still if I did know it.
Izo zikanakhala zabwino kuti ine ndingozisunga izo mwabata ngati ine ndikanati ndizidziwe izo.
Not try to publish it because there would be no reason for me to do it.
Osati kuyesera kuzilengeza izo chifukwa pakanakhala. Sipakanakhala chifukwa choti ine ndichitire izo.
Because it's going to be anyhow and it doesn't make us that much difference who's going to be president.
Chifukwa izo zidzakhala ziri muli monse. Ndipo izo sizimatipangisa ife kusiyana kochuluka chotero yemwe ati akhale president.
But God, when he uses his gifts, he uses them for his own glory.
Koma Mulungu pamene iyagwirisa ntchito mphaso zake, iyamazigwirisa izo ntchito kwa ulemelero wake omwe.
And for the glory of his people, for the glory of his church.
Ndi kwa ulemelero wa anthu ake, kwa ulemelero wa mpingo wake.
For the edifying of the body of Christ, and for the glory of the kingdom of God.
Kwa kumangiriza kwa thupi la Khristu, ndi kwa ulemelero wa ufumu wa Mulungu.
That's why he gives these things in his church.
Ndicho chifukwa iye amapereka zinthu izi mu mpingo wake.
Why yes, teachers, prophets, evangelists, pastors.
Chifukwa chomwe iye ali ndi aphunzitsi, neneri, avangeli, azibutsa.
They are for the edification of the church and for the glory of God.
Iwo ali akumangiriza kwa mpingo ndi kwa ulemelero wa Mulungu.
The prophet is not to get out and mingle with the world and try to take a gift like Balaam did.
Neneri siwoti azituluka ndi kumasakanizana ndi dziko ndi kuyesera kuitenga mphaso monga Balaamu anachitira.
And make havoc or money out of it or something.
Ndi kupanga chisokonezo kapena ndalama kuchokera mu iyo kapena china chake.
If he's a prophet, he's supposed to reveal God to the church and stay out of the things of the world.
Ngati yali neneri, iyakuyenera kuti aziulula Mulungu kwa mpingo ndi kukhala kunja kwa zinthu za mdziko.
It's all for the glory of God.
Zonse ndi za kwa ulemerero wa Mulungu.
Now we do have, and I think it's a good thing for us as ministers.
Sobano ife tili nazo, ndipo ine ndikuganiza ndi chinthu chabwino kwa ife monga atumiki.
To follow our order when we see such things in the world as we see today.
Kuti tizisatira dongosolo lathu pamene ife tiona zinthu zotero mu dziko monga ife tikuziona lero.
And we have an order from God is for the discerning of spirits, trying the spirit.
Ndipo ife tili ndi dongosolo lochokera kwa Mulungu. Ndilo la kuzindikira mizimu, kuyesa mzimu.
I believe that is a very great lesson for the church today.
Ine ndikukhulupirira kuti ilo ndi phunziro lalikulu kwambiri la kwa mpingo lero.
Is to try the spirit of anything. Have discernment of the spirit.
Ndiko kuti tiziuyesa mzimu wa chilichonse, kukhala nako kuzindikira kwa mzimu.
I do not think that we should ever, by any means, ever try to judge a person by the denomination they belong to.
Ine sindikuganiza kuti ife tiyenera konse mwanjira iliyonse kuyesera konse kumuweruza munthu ndi chipembezo chimene iwo alimo.
Or by the group that they are assembled with.
kapena gululomwe iwo amasungana nalo.
Whether they be Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, or whatever they are.
Kaya iwa kala ali a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Pentecostite kapena, kapena jiri chonse chomwe iwo ali.
We should never judge the man by the denomination that he belongs to.
Ife tisamamu weluze konse muntu ndichipembedzo chomwe iye alimo.
We should always judge him by the spirit he has. See? The spirit.
Ife ndawi zonse tizimu weluza iye ndi mzimu womwe ali nawo. Mwaona mzimu.
Whether he's latter rain or former rain or inner outer rain or no rain or whatever it might be.
Kaya iye ndwa mvula ya masika, kapena ya nyundo, kapena ya nkati, mvula ya kunja, kapena wopanda mvula, kapena chiri chonse chomwe icho chingati chikhale chiri.
We should never judge him by that, but by his spirit.
Ife tisamamu weluze konse iye ndizo, koma ndi mzimu wake.
We are to discern spirits.
Ife tiliwoti tiziu zindikila mzimu.
Watch what the man has in mind. What he has, what he's trying to achieve.
Kupenya chimene munthu ali nacho mu malingaliro. Chimene iye ali nacho. Chimene iye akuyesera kuti achikwaniritse.
If the man by a gift, no matter how great the gift is,
ngati munthu ndi mphaso, zilibe kanthu momwe mphasoyo ili yayikulu.
Now, I want to get this to the church this morning.
Sopano ine ndikufuna kuti ndifikise izi kwa mpingo mawa uno.
Which in the different denominations you are still the church of the living God together.
Chimene, muzipembedzo zosiyana inu mukadali mpingo wa Mulungu wa moyo.
And this is the thing I want to get to you. See that we are really not divided.
Ndipo, ichi ndi chinthu chimene ine ndikufuna kuti ndichifikise kwa inu. Mwaona, kuti ife sitili kweni kweni ogawanika.
We are the stones that's cut in different forms, all to the glory of God.
Ife ndife miyala yomwe yadulidwa mu maonekedwe osiyana yonse kwa ulemerero wa Mulungu.
Now, there is so much in the day that we live in pertaining to gifts.
Tsopano, zilipo zochuluka kwambiri mu tsiku lomwe tili kukhalamo zokhudzana ndi mphatso.
So many people judge people by gifts that they have.
Anthu ochuluka kwambiri amawaweruza wanthu ndi mphaso zomwe iwo ali nazo.
Well, I believe that these things are gifts.
Chabwino ine ndikukhulupirira kuti zinthu izi ndi mphatso.
I believe that what we see take place is gifts.
Ine ndikukhulupirira kuti zomwe ife timaziona zikuchitika ndi mphatso.
And they're God-given gifts.
Ndipo izo ndi mphatso zopatsidwa ndi Mulungu.
But we, if we do not use them in the right way that God intended them to be used,
koma ife ngati ife sitizigwirisa izo mwa njira yoyenera yomwe Mulungu analinga kuti izo zizigwirisidwira,
then we can do more harm with the gifts than we could if we did not have the gifts.
Ndiye ife tikhoza kuchita zoperekesa kwambiri ndi mphaso kuposa momwe ife tikanakhoza ngati ife tikanati tisakhale nazo mphatso.
The other night I made a statement at the pulpit saying this.
Usiku wina ine ndinapanga neno paguwa kunena izi.
That I would rather see brotherly love existing among the church if we didn't have one case of healing or anything else.
Kuti ine kuli bwino ndiziona chikondi cha pa abale chilipo pakati pa mpingo. Ngati ife tikanati sakhale ndi kuchitika kumodzi kwa machiriso kapena china chilichonse.
We must know what these things are for.
Mwaona ife tiyenera kumadziwa kuti zinthu izi nzanji.
Now if a man comes and he has a great gift.
Tsopano ngati munthu abwera ndipo iye ali nayo mphaso yayikulu.
No matter if he belongs to our denomination or another denomination.
Zibe kanthu ngati iye ali wachipembezo chathu kapena chipembezo china.
Don't judge him by what denomination he come from, how he dresses.
Musati mumuweluze iye ndi chipembezo chomwe iye akuchokerako, momwe iye akuvalira.
But what you want to see is what he's trying to do with that gift.
Koma chimene inu mukufuna kuti muone ndi chimene iye akuyesera kuti achite nayo mphaso imeneyo.
What purpose he has.
Cholinga chomwe iye ali nacho.
If he's trying to take his influence and build himself a great name out of it.
Ngati iye akuyesera kuti atenge kukopa kwake ndi kudzimangira yekha dzina lalikulu kuchokera pa iyo.
I'd have discernment of spirit enough to know that's wrong.
Ine ndingakhale nako kuzindikira mzimu mokwanira kudziwa kuti icho ndi cholakwika.
No matter how great a teacher he is.
Zilibe kanthu momwe iye aliri mphunzitsi wamkulu.
How powerful he is, how intellectual he is, or how his gift operates.
Momwe iye aliri wamphamvu, momwe iye aliri walunda, kapena momwe mphaso yake imagwirira ntchito.
If he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ,
ngati iye sali kuyesera kukwaninisa china chake kwa phindu la thupi la Khristu,
your own spiritual discernment would tell you that that's wrong.
Kuzindikira kwako komwe kwa uzimu kungakuze iwe kuti uko nkulakwitsa.
No matter how accurate, how perfect, how it is, it's wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ.
Zilibe kanthu ndi zolondola bwanji, zangwiro bwanji, momwezo ziliri, ndi zolakwika ngati iyo, sili kugwirisidwira kwa thupi la Yesu Khristu.
To achieve something.
Kuti ukwanilise china chake.
Maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great intellectual or a spiritual power that he could draw people together.
Mwina iye ali ndi mphaso yayikulu yomwe iye angakhoze kuwakokera nayo anthu palimodzi ndi lunda lalikulu kapena mphamvu ya uzimu yomwe iye angakhoze kuwakokera anthu palimodzi.
And maybe he's trying to take that gift and make himself famous.
Ndipo mwina iye akuyesera kuti atenge mphaso imeneyo ndi kudzipangisa yekha kutchuka.
So he'll have a big name. So that other brethren will look up to him as some big person.
Chotero kuti iye akhale nalo dzina lalikulu. Chotero kuti abale wena aziyangana pa iye ngati munthu wina wamkulu.
Then that's wrong.
Ndiye uko nkulakwitsa.
Maybe he's trying to edify a certain thing here that he wants everybody else to get out of the picture and let him and his group be the picture.
Mwina mwake iye akuyesera kuti amangirize chinthu china chake pano. Chimene iye akufuna wina aliyense achoke pa chithunzi ndi kudzilola iye ndi gulu lake akhale chithunzi.
That's still wrong.
Uko nkulakwitsabe mwaona.
But if he has a gift of God and he's trying to edify the body of Christ.
Koma ngati iye ali nayo mphaso ya Mulungu ndipo iye akuyesera kulimangiriza thupi la Khristu.
Then I don't care what he belongs to. You're not discerning the man, you're discerning the spirit, the life that's in the man.
Ndiye ine sindikusamala kuti iye ndi wakuti. Inu simukumuzindikira munthuyo, inu mukuzindikira mzimu. Moyo umene uli mwa munthuyo.
And that's what God told us to do.
Ndipo ndicho chimene Mulungu anatiuza ife kuti tizichita.
Not one time was we ever commissioned to discern the man's group.
Palibe nthawi imodzi yomwe ife tinatumidwa kuti tizikalizindikira gulu la munthu.
But we was constrained and commanded by God to discern the spirit in the man.
Koma ife tinakakamizidwa ndi kulamuliridwa ndi Mulungu kuti tiziuzindikira mzimu uli mwa munthu.
What he's trying to do, what the spirit in his life is trying to lead him to.
shimene iya kuyesera kuti achichite, shimene nzimu mumoyo wake ukuyesera kumutsogolera ko iye.
And then if we can find out that he's trying to lead the people.
Ndiyeno ngati ife tingakhoze kupeza kuti iye akuyesera kuwatsogolera wanthu.
Not to break them up, but to bring them together.
Osati kuti awapasule iwo, koma kuti awabweretse iwo palimodzi.
And to bring the church of the living God, not all to one denomination, but to an understanding, a fellowship, a unity of spirit.
Ndi kubweretsa mpingo wa Mulungu wa moyo, osati wonse kuchipembedzo chimodzi, koma kukumvetsa chiyanjano, umodzi wa mzimu.
Then if he is former rain or latter rain or whatever it is, his spirit and his purpose is right.
Ndiye ngatiye ali mvula ya nyundo kapena mvula ya masika kapena chili chonse chomwe icho chili mzimu wake ndi cholinga chake zili zolondola.
And the spirit that's in him, no matter what move he belongs to,
ndipo mzimu umene uli mwa iye zilibe kanthu kuti iye ndi wagulu lanji.
The spirit that's in him is trying to point the people to Calvary.
Mzimu umene uli mwa iye ukuyesera kuwalozera wanthu ku Golgotha.
Away from himself or away from anything else.
Kuchoka kwa iye mwini kapena kuchoka kwa china chilichonse.
But his only achievement he has is to point them to Calvary.
Koma chopindula chake chokha chomwe iye ali nacho ndicho kuwalozera iwo ku Golgotha.
He doesn't care whether he's even known or not.
Yes, amasamala kaya iye akudziwidwa kapena ai.
He doesn't care whether it's even his own movement, which is fine. See, it's good.
Yes, amasamala kaya ngakhale gulu lake lomwe zomwe zili zabwino maona ndi zabwino.
If he is a Methodist or a Presbyterian or a Roman Catholic or whatever he wants to be by denomination,
ngati iye ali wachi Methodist, kapena wachi Presbyteria, kapena Roma Katolika, kapena chilichonse chimene iye akufuna kuti akhale mwachipembedzo.
But what is he trying to do, the purpose of his heart that he's trying to get?
Koma, kodi iye akuyesera kuchita chiyani, mwacholinga cha mtima wake chimene iye akuyesera kuti achipeze?
Then you can see what's in the man's life.
Ndiye inu mukhoza kuona chimene chili mu moyo wa munthu.
Whether his motives as far as his denomination,
kaya zolinga zake zili za chake chipembezo chake.
Whether it's for his self,
kaya ndi za iye mwini.
Whether it's for worldly fame,
kaya ndi za zinthu za chidziko.
Whether it's for big names,
kaya ndi za mayina akulu.
To say I predicted that come just exactly to pass,
kuti aziti ine ndinaneneratu izo zinabwera nkudzachitika ndende.
Now you see that's wrong right there to begin with.
Tsopano inu mukuona ndikokulakwisapo pomwe pakuyamba nazo.
But if he's trying to use what God's given him as a teacher, as a prophet, as a seer,
koma ngati iye akuyesera kuti agwirise ntchito chimene Mulungu anamupatsa iye monga mpunzisi, monga mneneri, monga mpenyi.
A New Testament prophet is a preacher. We all know that.
Neneri wachipangano chatsopano ndi mlaliki. Ife tonse tikudziwa izi.
Just any minister that's a preacher is a prophet. A New Testament prophet.
Mtumiki aliyense basi yemwe ali mlaliki ndi mneneri. Neneri wachipangano chatsopano.
If he's prophesying, preaching, not to try to edify himself to make a big name, or to edify his organization.
Ngati iye akulosera akulalikira osati kuti aziyesera kudzimangiriza iye mwini kuti apange dzina lalikulu kapena kuti amangirize bungwe lake,
which he should be in an organization,
chimene iye ayenera kuti akhale mu bungwe.
Here I am without one, but yet preaching you should be. That's right.
Ine ndili pano wopanda limodzi komabe pomalalikira inu muyenera kukhala muli ndiko kulondola.
Every man ought to have a church home.
Munthu aliyense ayenera kukhala nawo mpingo wakwawo.
You ought to have a place, not just to float about from pillar to post.
Inu muyenera kukhala ndi malo osati kumango yandama kuchokera ku nsanamira kupita ku mtengo.
But have somewhere that you go to church and you call it your church.
Koma muzikhala ndi kwina kwake kumene inu mumapita ku mpingo ndipo inu mumautcha iwo mpingo wanu.
Somewhere you pay your time and somewhere that you help support the cause.
Kwina kwake kumene inu mumalipira chakhumi chanu ndi kwina kumene inu mumathandizira cholingacho.
Take your choice, but then don't never disfellowship the other man because he don't belong with your group.
Mutenge kusankha kwanu komano musati muzimuchosa mchiyanjano munthu winayo chifukwa iye sali mugulu lanu.
See, discern his spirit and see if he's got the same purpose and heart, then you got fellowship one with another. You're working for one great cause. That's the cause of Christ.
Maona kuzindikira mzimu wake ndi kuona ngati iye ali nacho cholinga chomwecho mu mtima. Ndiye inu muli nacho chiyanjano wina ndi nzake, inu mukugwira ntchito kwa cholinga chimodzi chachikulu ndicho cholinga cha Khristu.
I think that is absolutely true.
Ine ndikuganiza kuti izo ndizoona mwantheradi.
Now, if we will notice the motives and objectives of the Old Testament prophets.
Tsopano ngati ife tizindikire zolinga ndi zokumba za aneneri achipangano chakale.
That man had one objective. That was Jesus Christ.
Amunawo anali ndi cholinga chimodzi. Ndipo icho chinali Yesu Khristu.
They had one thing that their whole theme of the Old Testament was built around the coming Messiah.
Iwo anali ndi chinthu chimodzi chomwe nkhani yonse ya chipangano chakale inamangidwa mozungulirapo Mesiya wakudza.
They did not go out and do things just for money or for fame.
Iwo sankapita kunja ndi kukachita zinthu basi pofuna ndalama kapena pofuna kutchuka.
They had one thing, they were anointed with the Spirit of God, and they predicted the coming Messiah.
Iwo anali ndi chinthu chimodzi. Iwo anali odzozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndipo iwo ananeneratu za Mesiya wakudza.
And those men were so anointed with the Spirit until they sometimes acted like the Spirit that was within them. They spoke seemingly of themselves.
Ndipo amunawo anali odzozedwa kwambiri ndi mzimu mpaka nthawi zina iwo ankachita monga mzimu umene unali mkati mwa iwo. Iwo ankayankhula moneka za ngati iwo eni.
Watch how the Spirit of God made that man act.
Taonani momwe mzimu wa Mulungu unkawapangitsira amuna amenewo kuchita.
We'll take for instance Moses, the great prophet.
Ife titenge mwachitsanzo Mose, neneri wamkulu.
How that man had no selfish objectives at all.
Momwe kuti munthu ameneyo analibe zolinga zodzikonda mkomwe.
He could have been the king of Egypt.
Iye akanagoza kudzakhala mfumu ya Igupto.
He could have had the world under his feet.
Iye akanagoza kudzakhala ndi dziko pansi pa mapazi yake.
But because that he was a prophet at heart.
Koma chifukwa chakuti iye anali mneneri mu mtima.
He refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
Iye anakana kuti azitchedwa mwana wa mkazi wa Farao.
Choosing rather to suffer the persecution and the trials of Christ.
Kusankha maka kuti avutike chisautso ndi mayesero a Khristu.
Esteeming the treasures of heaven greater treasures than them of Egypt.
Kuwerengera chuma chakumwamba ngati chuma chachikulu kuposa icho cha Igupto.
He forsook and denied himself of the worldly fame, of the luxury and the things that life offers.
Iye anakana ndipo anadzikaniza yekha kutchuka kwa mdziko kupeza bwino ndi zinthu zomwe moyo umapereka.
He had to look beyond that.
Yayenera kuti ankayangana kupyola izo.
See, he could have been that.
Mukuona iye, iye akanakhoza kudzakhala zimenezo.
Just take the minister today. If he has the baptism of the Holy Spirit,
Mungu mudenga mtumiki lero. Ngati iye ali nawo ubatizo wa Mzimu Woyera.
And he knows that if he preaches that word, it's going to cut his fame down.
Ndipo iye akudziwa kuti ngati iye azilalikira mawu awo, izo zidulira kutchuka kwake pansi.
It's going to put him in a little bitty church somewhere, or maybe out on the street.
Izo zimuika iye mumpingo wa ungono kwambiri kwina kwake, kapena mwina kunja panseu.
But he knows that something in his heart is burning.
Koma iye amadziwa kuti china chake mumtima mwake chikuyaka.
He sees the coming of the Lord.
Iye amakuona kudza kwa Ambuye.
He doesn't care whether that he has a big church or a little church.
Iye sasa mala kuti kaya iye ali ndi mpingo wa ukulu kapena mpingo wa ungono.
He doesn't care whether he has today's food or not no food.
Iye sasa mala kaya iye ali ndi chakudya chalero kapena alibe chakudya ayi.
He doesn't care whether he has good clothes or doesn't have good clothes.
Iye sama samala kaya iye ali ndi zovala zabwino kapena iye alibe zovala zabwino.
He's only mindful of one thing, and that's the very life within him crying out.
Iye amangokhala wosamalisa za chinthu chimodzi ndipo ndicho moyo omwe mkati mwa iye ukulirira uko.
He's trying to achieve something for the glory of God.
Iye akuyesera kuti apindulire china chake kwa ulemelero wa Mulungu.
And that man in doing so will act the very life of the Spirit that's in him.
Ndipo munthu uyo pakuchita chotero amachita moyo womwe wa Mzimu umene uli mwa iye.
Do you follow me?
Kodi inu mukunditsatira ine?
He'll act it out.
Iye amachita za iwo.
Look at Moses. When it came to a time that he displayed all his life was the Spirit of Christ. For Christ was in him.
Tayanganani pa Mose. Pamene iye anafika pa nthawi yomwe iye anaonetsera. Moyo wake wonse unali mzimu wa Khristu. Pakuti Khristu anali mwa iye.
Christ was in Moses by measure.
Khristu anali mwa Mose mwa muyezo.
Now if we notice he was born in the time of persecution.
Tsopano ngati ife titazindikira iye anabadwa mundawi ya chizunzo.
The children was killed to try to get him, just exactly like they did Jesus.
Ana anaphedwa poyesera kuti amupeze iye ndende basi monga iwo anachitira ndi Yesu.
And we find out that when it come to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way until God was angry with them.
Ndipo ife tikupeza kuti pamene iye anafika pamalo akuti wana a Israeli sanamvere mwanjira yoteroyo mpaka Mulungu anali wokwiya nawo.
And he said to Moses, step aside and I'll destroy the whole group of them and I'll take of you and raise up another generation.
Ndipo iye anati kwa Mose, pita pambali. Ndipo ine ndiwononga gulu lonse la iwo. Ndipo ine nditenga aiwe. Ndikutsapo mbado wina.
Moses threw himself in the path of God's judgment. Said, take me before you take them.
Mose anadziponyera yekha munjira ya chiweruzo cha Mulungu. Ndipo anati, munditenge ine, inu musanati muwatenge iwo.
In other words, before you can get them, you'll have to come over me.
Mwakuyankhula kwina, inu musanati mwatenge iwo, inu muyenera mudutse pamwamba pa ine.
That's exactly what Jesus Christ did.
Ndizo ndende zomwe Yesu Khristu anachita.
When God would have wiped the whole face of the earth off with these sinners, you and I.
Pamene Mulungu akanasesa pa nkhope yonse ya dziko lapansi, ochimwawa, inu ndi ine.
But Christ threw himself in the path.
Koma Khristu anadziponyera yekha munjira.
God could not do it. He couldn't come over his own son.
Mulungu sakana koza kuchita izo. Iye sakana koza kubwela pa mwana wake yemwe.
And when God seen that spirit in Moses hanging in the judgment like a cross,
ndipo pamene Mulungu anauona mzimu umenewo mwa Mose utapachikika muchiweruzo monga mtandapo.
You can't come to him, you have to take me first.
Inu simungakhoze kubwera kwa iwo, inu muyenera kuti munditenge ine poyamba.
See the spirit of God in Moses?
Mukuona mzimu wa Mulungu mwa Mose.
When he could have been king of Egypt?
Pamene iye akanakhoza kukhala mfumu ya Igupto.
When he could have had every luxury in the world to be popular?
Pamene iye akanakhala nazo zaufuufu zonse za mdziko kuti akhale wochuka.
When he could have been the great king of the world at that time?
Pamene iye akanakhoza kukhala mfumu ya ikulu ya mdziko pa nthawi imeneyo.
But he chose to suffer the persecutions and the affliction.
Koma iye anasankha kuti avutike mazunzo ndi zowawa.
For he esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt.
Pakuti iye anachiwerengera chitonzo cha Khristu ngati chuma chachikulu kuposa icho cha Igupto.
See, he threw himself in a way.
Mukuona iye anadziponyera yekha munjira.
Why?
Chifukwa.
It was God in Moses did that.
Uja anali Mulungu mwa Mose anachita izo.
The normal thinking intellectual man would never do that. He would take the easy road.
Kuganiza kwabwino munthu walunda sakanachita konse izo. Iye akanadzatenga njira yophweka.
So no matter how much a fanatic Moses seemed to be,
chotero zilibe kanthu momwe Mose ankaoneka wotentheka mochuluka.
He was trying, you see, he was a true prophet of God because he was trying to achieve something for the kingdom of God.
Iye anali kuyesera, inu mukuona? Iye anali mneneri woona wa Mulungu, chifukwa iye anali kuyesera kuti apindulire china chake kwa ufumu wa Mulungu.
Now with his great gift of prophecy, he might have been a wise man.
Tsopano ndi mbaso yake ya ikulu ya ulosi, iye mwina akanakhala munthu wa nzeru.
He could have stood up in Egypt and said, now wait, I'll prophesy so-and-so. I'll say so-and-so and as with his prophecy.
Akanakhoza kumayima mu Igupto ndi kuti tsopano dikira ine ndilosera zakuti nzakuti ine ndinena zakuti nzakuti ndipo monga ndi ulosi wake.
But in all he had been world famous.
Koma zili ndi oye akanakhala ali wochuka pa dziko.
But that wasn't in his heart. It couldn't be in his heart.
Koma izo sizinali mu mtima wake. Izo sizikanakhoza kukhala zili mu mtima wake.
So if you see a person with a great gift trying to do something to glorify themselves,
chotero ngati inu mumuona munthu ali ndi mphaso yayikulu akuyesera kuti achite china chake kuti adzipase yekha ulemerero,
your own discernment of the spirit tells you that's wrong.
Kuzindikira kwanu komwe kwa mzimu kumakuwuzani inu kuti izo ndikulakwitsa.
But Moses was trying to achieve something for the glory of God.
Koma Mose anali kuyesera kuti akwanilitse china chake kwa ulemerero wa Mulungu.
No matter how bad it was, how evil it looked, how much it was talked about,
zibe kanthu kaya izo zinali moyipa bwanji, kaya momwe izo zinkaoneka zaudielekezi, kaya momwe izo zinkakambidwa mochuluka.
The spirit in Moses directed him straight to the line of duty. The spirit in him.
Mzimu mwa Mose unamulondolera iye molunjika kunzere wa ntchito. Mzimu mwa iye.
Look at Joseph.
Tiyang'anani pa Yosefe.
Joseph was, when he was born, he was loved of the father and hated by his brethren. Perfect type of Christ.
Yosefe anali pamene iye anabadwa, iye ankakondedwa ndi atate wake, ndi kumadedwa ndi abale ake, choyimira changwiro cha Khristu.
And the only, he was a blood brother to them, the same father.
Ndi chokha, iye anali mbale wa magazi kwa iwo, bambo yemweyo.
But the reason his brethren hated him was out of cause.
Koma chifukwa chimene abale ake ankamuda iye, mopanda chifukwa.
Because God had made him a prophet spiritual, a seer.
Nchifukwa, mulunganali aramubanga iye mneneri, wauzimu, mpenyi.
And they hated him for that very purpose.
Ndipo iwo ankamuda iye chifukwa cha cholinga icho chomwe.
But Joseph could not help it because God had made him that way.
Koma Yosefe, sakana koza kuzitandizira izo chifukwa, mulungu anali aramubanga iye mwanjira imeneyo.
And what's the spirit of God in Joseph?
Ndipo upenyeni mzimu wa mulungu mwa Yosefe.
Watch what he did.
Penyani zomwe iye anachita.
He even acted the part of Christ.
Iye anachita ngakhale gawo la Khristu.
He was hated of his brethren, loved of his father because of the spirit made the difference.
Iye anadedwa ndi abale ake, ankakondedwa ndi abambo ake, chifukwa mzimu unkampangisa kusiyanako.
He was a spiritual man.
Iye anali munthu wa uzimu.
He saw visions. He interpreted dreams.
Iye ankaona masomphenya. Iye ankatandauzira maloto.
He did not do it for his own glory.
Iye sankachita izo kwa ulemerero wake wake.
He did it because there was something in him, the Spirit of God.
Iye ankachita izo chifukwa panali china chake mwa iye, mzimu wa Mulungu.
He wouldn't have went out there by his own self and have been thrown into a ditch.
Iye sakanapita kumeneko mwa iye yekha ndi kukaponyedwa mudzenje.
And have his poor old father to grieve all those years.
Ndi kuwapangisa bambo ake okalamba kumadandaula zaka zonse izi.
Sold for nearly 30 pieces of silver.
Kugulitsidwa kwa pafupi zidusu asate za siliva.
Taken up from the ditch and became the right-hand man of Pharaoh, the king of earth at that time.
Kuchotsedwamo mudzenje ndipo anadzakhala munthu wakudzanja la manja la Farao, mfumu ya dziko lapansi pa nthawi imeneyo.
And in his prison house there was a butler and a baker.
Ndipo mu nyumba yake ya ndende uko kunali woperekera chikho ndi wophika mkate.
And one was lost and the other was saved by his prediction. In the prison house.
Ndipo mmodzi anatayika, ndipo winayo anapulumutsidwa mwakuneneratu kwake mu nyumba ya ndende.
And did you notice Jesus? When he came, he was loved of the Father.
Ndipo kodi inu munazindikira Yesu, pamene iye anabwera, iye ankakondedwa ndi Atate.
And the Father gave Joseph a coat of many colors, the rainbow, a covenant.
Ndipo Atate anamupasa Yosefe chikoto cha mitundu yambiri utawaleza pangano.
And the Father God gave his Son Jesus the covenant.
Ndipo Atate Mulungu anapereka mwana wake Yesu pangano.
And then the Jewish brother hated him without a cause.
Ndiyeno mbale wa Chiyuda ankamuda iye popanda chifukwa.
He had no reason to hate him. He was spiritual and he was God's word made manifest.
Iye analibe chifukwa chomudera iye. Iye anali wa uzimu, ndipo iye anali mawu a Mulungu ataonetseredwa.
He come to do the will of the Father. He come to fulfill the scriptures.
Iye anabwera kudzachita chifuniro cha Atate. Iye anabwera kuti adzakwanilise malemba.
He came to bring them peace. But they misunderstood him and hated him without a cause.
Yana bwela kuti adzawa bweletsere iwo ntendere. Koma iwo sana mumvetse iye. Ndipo ankamuda iye popanda chifukwa.
They didn't stop to try to see what he was trying to achieve.
Iwo sana tayime kuti ayese kuona zomwe iye anali kuyesera kuti apindule.
They just judged him because he didn't agree with them.
Iwo ankango muweruza iye.
They made he makes himself so and so.
Yuana banga, iye akuzibanga iye kacha kuti nchakuti.
He makes himself God.
Iye akuzibanga iye kamulungu.
He was God.
Iye anali mulungu.
God was in him. The Bible said God was in Christ, manifesting himself to the world.
Mulungu anali mwa iye. Bible linati Mulungu anali mwa Kristu akudzionesera yekha kwa dziko.
He was the God of glory, manifesting the glory of God.
Iye anali Mulungu wa ulemelero akuonetsera ulemelero wa Mulungu.
Look at Moses, he couldn't help throwing himself there.
Tanganani ba Mose, iye sakanachitira mwina kudziponyera yekha apo.
He didn't do that hypocritically. He did it because God was in him.
Yes, anachita izo mwachinyengo. Iye anachita izo chifukwa Mulungu anali mwa iye.
Neither could Joseph help being what he was, because it was God in him working or displaying himself through the man.
Ngakhalenso Yosefe sakanachitira mwina chomwe iye anali. Chifukwa uyo anali Mulungu mwa iye akugwira ntchito. Kapena akudzionesera yekha kupyolera mwa munthu.
Never did he do it for self-glory.
Sikuti iye ankachita izo kwa ulemelero wa yekha.
Any man that if those priests would have only had the discernment of spirit.
Munthu aliyense yemwe ngati ansembe aja akanakhala nako kokha kuzindikira mzimu.
As I'm speaking to you this morning, regardless of how much the world talked about him,
monga ine ndinali kuyankhula kwa inu mawa uno, mosasamala za momwe dziko linkayankhulira za iye.
They still would have known. If they'd have looked to the Word. If they were seen his purpose.
Iwo apobe, akanadziwa, ngati iwo akanati ayang'ane kumawu, ngati iwo akanati aone cholinga chake.
He was always doing that to glorify the Father.
Yanali ndai zonse akuchita izo, kuti apeleke ulemelero kwa Atate.
He said, they said, oh, this man's a great healer. He does these things like that.
Yanali iwo anati, oh, munthu uyu, ndi mchirisi wankulu. Iye amachita zinthu izi monga choncho.
He said, I can do nothing till the Father shows me.
Iye anati, ine sindimakhoza kuchita kanthu mpaka Atate atandionetsera ine.
It is not me that doeth the works. It's the Father that dwelleth in me. He doeth the works.
Si ine amene ndikuchita ntchitozo. Ndi Atate amene akukhala mwa ine, iye akuzichita ntchitozo.
Never took the glory.
Iye sanadzitengere konse ulemerero.
Neither would any servant of God take glory.
Sakanatinso wantchito aliyense wa Mulungu atenge ulemerero.
Neither would any servant of God take a gift of God and try to glorify himself or anything else.
Sakanatinso wantchito aliyense wa Mulungu atenge mbaso ya Mulungu ndikuyesera kuti adzipase ulemelero yekha kapena china chilichonse.
But his right achievement is to do something to the glory of God.
Koma chopindula chake cholondola chili kuti achite china chake kwa ulemelero wa Mulungu.
That's why you see the same thing today.
Ndicho chifukwa inu mukuona chinthu chomwecho lero.
We must have discernment of spirit.
Ife tiyenera kumakhala nako kuzindikira mzimu.
To see a person what they're trying to do.
Kuti ndimuone munthu chimene iwo akuyesera kuti achite.
Are they trying to glorify God? Are they trying to glorify themselves?
Kodi iwo akuyesera kumupatsa ulemelero Mulungu? Kodi iwo akuyesera kudzipatsa ulemelero okha?
Now the Spirit of God working in man makes man act like God.
Tsopano mzimu wa Mulungu ukamagwira ntchito mwa munthu, umampangisa munthu kumachita monga Mulungu.
No wonder Jesus said, is not it written, ye are gods?
Nzosadabwisa Yesu anati, kodi izo sizinalembedwe, inu ndinu wa Mulungu.
And if they call them gods to whom the Spirit of God came to,
ndipo ngati iwo ankawatcha iwo a Mulungu, kwa omwe mzimu wa Mulungu nkabwerako,
how can you condemn me that when I am the Son of God?
Inu mungandinyoze bwanji ine ndiye. Pamene ine ndiri mwana wa Mulungu.
If you could see the Spirit of God in Moses, which he was God.
Ngati inu mungakhoze kuona mzimu wa Mulungu mwa Mose, chimene iye anali Mulungu.
Moses was a God. Joseph was a God. The prophets were God. The Bible said they were. They were gods. Because they had completely surrendered themselves to the Spirit of God, that they were working for the glory of God.
Mose anali mulungu. Yosefe anali mulungu. Aneneri anala mulungu. Bible linati iwanali. Iwanali ya mulungu chifukwa iwo. Iwanali atazipeleka woka kwa tundu kwa nzimu wa mulungu. Kuti iwanali akugwira ntchito mwaulemerero wa mulungu.
And when a man is so anointed with the Spirit, I let this go real deep under the fifth rib on the left side.
Ndipo pamene munthu ali wodzozedwa kwambiri ndi mzimu, tsopano mulole izi zipite mwakuya kwenikweni pansi pa ndiri yachisanu kumbali yakumanzere.
When a man is anointed of the Spirit of God, his habits, his actions, and everything is God moving in him.
Pamene munthu ali wodzozedwa ndi mzimu wa mulungu, zizolowezi zake, zochita zake, ndi chilichonse, ndi mulungu akuchita mwa iye.
Sometimes he's misjudged. Look at David in the 23rd Psalm. He cried, my God, why hast thou forsaken me?
Nthawi zina iye amaweruzidwa molakwika. Tayang'anani pa Davide mu Salimo ya 23. Yanalira, mulungu wanga, nchifukwa chani inu? Mwandisiya ine.
As if he was. If David was the man.
Ngati kuti iye anali. Ngati Davide anali munthuyo.
All they that pass me by shoot their lip out at me.
Onse omwe akundidusa ine. Akuporoza milomo kwa ine.
He was so anointed with God. He was so perfectly surrendered to God.
Yanali atadzozedwa kwambiri ndi Mulungu. Yanali atadzipeleka mwangwiro kwambiri kwa Mulungu.
And the anointing was on him in such a way that when he cried by the Spirit of God, if somebody had been standing there and say, why look, he thinks somebody shoot their lip out at him. Why has God forsaken him?
Ndipo kudzozako kunali pa iye mwa njira yotero. Ndipo pamene iye ankalira ndi mzimu wa Mulungu, ngati wina akanakhala atayima pamenepo, akanati bwanji taonani. Iye akuganiza kuti wina wake anapotozera milomo kwa iye. Nchifukwa chani Mulungu wamusiya iye?
It wasn't David. It was the Spirit crying out through David.
Uyo sanali Davide, uonali mzimu kulira mofula. Kupyolera mwa Davide.
My God, why hast thou forsaken me?
Mulungu wanga, nchifukwa chiyani inu mwandisiya ine?
My bones all stare at me. They have pierced my hands and my feet.
Mafupa anga wonse akuonekera pa ine. Iwala samanja anga ndi mapazi anga.
Well, somebody say, listen to that hypocrite up there.
Tabwino wina anati, mvetserani kwa wachinyengo uyo kuntunda uko.
Whose hands is pierced? Whose feet is pierced? That's the intellectual.
Manjandani omwe alasidwa. Mapazandani alasidwa. Ndiwalunda.
But one who had discernment of spirit knew that that was the Spirit of God in him crying out.
Koma ye mwe anali atauzindikira mzimu. Anadziwa kuti uwo unali mzimu wa Mulungu mwa iye ukulirira mwakweza.
When a man is anointed of the Spirit of God, he's got the action of God.
Pamene munthu ali wodzozedwa ndi mzimu wa Mulungu, iye amachita ndi machitidwe a Mulungu.
And the action of God is never to break us up.
Ndipo machitidwe a Mulungu siwoti azitiswa ife pano.
The action of God is to draw us together, for we are one in Christ Jesus, and God's purpose is to bring us together.
Kuchita kwa Mulungu ndikoti kutikokele ife pali mmodzi pakuti ife ndife amodzi mwa Kristu Yesu. Ndipo cholinga cha Mulungu nchori atibwelese ife pali mmodzi.
Love one another.
Kukondana wina ndi mzake.
Now, that great prophet.
Tsopano, aneneri akulu yao.
We see the Spirit moving in them.
Ife tukuona mzimu ukusunda mwa iwo.
Jesus called them gods. He said they were gods.
Yesu anawata iwo amulungu. Yanati iwo anali amulungu.
Now, when the Spirit come to them by measure.
Tsobano, pamene mzimu umadza kwa iwo mwa muyezo.
But when he come on the one Jesus, which was the Son of God, it come to him without measure.
Koma pamene iwo unadza pa mmodzi, Yesu, yemwe anali mwana wa Mulungu, iwo unadza kwa iye mopanda muyezo.
The fullness of the Godhead bodily dwelt in him, for he was the perfect example.
Chidzalo cha umulungu mwathupi chinali mwa iye pakuti iye anali chitsanzo changwiro.
He was God of glory, manifesting the glory of God to the people.
Iye anali mulungu wa ulemelero, akuonetsera ulemelero wa mulungu kwa anthu.
God in him going about. Watch his life.
Mulungu mwa iye akupita uku ndi uko. Penyani moyo wake.
All the Old Testament. He was the theme of the Old Testament.
Chipangano chakale chonse. Iye anali nkhani ya chipangano chakale.
All the old prophets back in the Old Testament cried out, not to themselves.
Aneneli wonse akale mbuyo. Muchipangano chakale ankafulira yapo osati kwa iwo eni.
They cried out under the Spirit of God, making them act like God in so much that they were called gods.
Iwo ankafula pansimu wa Mulungu ukuwapanga iwo kumachita monga Mulungu mochuluka kuti iwo ankatchedwa Mulungu.
And then the fullness of that Spirit was manifested in Jesus Christ. Look at David. When he was dethroned as the king of Israel, rejected by his own people.
Yeno chidzalo cha mzimu umenewo chinaonetseredwa mwa Yesu Khristu. Tayanganani pa Davide. Pamene iye anachotsedwa pa mpando wachifumu, monga mfumu ya Israeli, atakanidwa ndi anthu ake omwe.
Going up Mount Olives, north of Jerusalem, and he looked back over the city and wept because he was rejected.
Akupita chokwera phiri la Sitona kumpoto kwa Yerusalemu ndipo iye anayangana mbuyo pa mzinda ndipo analira chifukwa iye anali atakanidwa.
What was it? It was the Spirit of Christ.
Chinali chiyani icho? Uwo unali mzimu wa Khristu.
500 years later, the Son of David, Jesus, sat on the same mount looking over the city as a rejected king and cried.
Zakamazana sanu mtsogolo, mwana wa Davide, yes. Anakala papirilo mwelo, akuyangana panzinda, ngati mfumu yokanidwa, ndipo analira.
Jerusalem, Jerusalem, how often I have gathered you.
Yerusalemu, Yerusalemu. Ndikangati ine ndakusonkhanisa iwe.
You're different denominations and everything, as the hen does her brood. But you would not.
Zipembezo zanu zosiyana ndi chilichonse, monga nkhuku ichitira panapiye ake. Koma iwe sukufuna ayi.
How often I have done it.
Ndikangati ine ndazichita izo.
Now the same Spirit that was in David, that was manifested in fullness in Christ, is in the church today crying to the peoples.
Sobano, mzimu omwewo umene unali mwa Davide, umene unaonetseredwa mwa chidzalo mwa Khristu, uli mu mpingo lero ukulirira kwa anthu.
How often would I have gathered you?
Ndikangati ine ndingakusonkhanitseni inu.
And when you see separations and differences and brotherhood broken up and Christian life one against the other.
Ndipo pamene inu mukuona kupatukana ndi zosiyana ndi ubale ukusweka ndi moyo wa Chikhristu wina kutsutsa mzake.
Then it makes the Spirit of God in your heart cry out. You're trying to achieve something, a true prophet of God.
Ndiye izo zimapangisa mzimu wa Mulungu mu mtima mwanu kulira mofula. Inu mkuyesela kukwanilisa china chake. Neneliwona wa Mulungu.
A true teacher is trying to bring the church to a unity of spirit. A unity of spirit. That they might recognize God.
Mpunzisi woona akuyesera kuti aubweretse mpingo ku chiyanjano cha mzimu, chiyanjano cha mzimu, kuti iwo akhoze kumuzindikira Mulungu.
Trying to achieve it, no matter what denomination they belong to or what about it.
Kuyesera kuti akwanilise izo, zibeka anthu achipembezo chomwe ali aicho, kapena chiyani chokhuza izo.
We have discernment of spirit to discern the spirit that's in the man to see if it be the spirit of God or not.
Ife tilinako kuzindikira kwa mzimu, kuti tiuzindikire mzimu umene uli mwa munthuyo, kuti tione ngati iwo uli mzimu wa Mulungu kapena ayi.
Now, we noticed when he was here on earth how he went about doing good.
Tsopano, ife tikuzindikira pamene iye anali pano pa dziko lapansi, momwe iye ankapitira uku ndi uko akuchita zabwino.
I noticed another thing that comes to my mind. Did you notice when David was rejected as king?
Ine ndinazindikira chinthu china chimene chikudza ku malingaliro anga. Kodi inu munazindikira pamene David anakanidwa ngati mfumu?
He went out of the city and a little Benjamin, which was supposed to have been a brother to him, should have been sorry because he was rejected.
Iye anapita kunja kwa mzinda. Ndipo wachi Benjamin wang'ono, wachi Benjamin, yemwe ankayenera kuti akhale ali mbale kwa iye, akanayenera kuti akhale wachi soni chifukwa iye anali atakanidwa.
But what, he was a cripple man.
Koma yani, iye anali munthu wolumala.
And he drug along there with his crippled condition, throwing dirt on David, and calling him all kinds of bad names and cursing him in the name of the Lord.
Ndipo iye anazikwakwaza chakumeneko ndi chikhalidwe chake cholumala, akuponyera dothi pa Davide ndi kumamutcha iye mitundu yonse ya mayina oyipa ndi kumamutukwana iye mu dzina la Ambuye.
Cursing King David in the name of the Lord, this little crippled up Benjamin.
Kumutukwana mfumu Davide mu dzina la Ambuye. Wachikulile wachi Benjamin wang'ono wolumala uyu.
What's the spirit of God and the spirit of the devil working?
Benyani mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa mdierekezi ukugwira ntchito.
Now if you notice he was crippled, it represents the spiritual crippleness of the people today that would make fun of the true spirit of God in Christ manifesting itself.
Somalongari inu mudazindikira yanali wopuwala. Izo zikuimira kulumala kwa uzimu kwa wanthu lero. Omwe angadaseleule kwa mzimu wona wa Mulungu. Mwa Khristu ukudzionesera wokha.
That was the spirit of Christ and David being rejected as a king.
Uwo unali mzimu wa Khristu mwa Davide ukukanidwa ngati mfumu.
And today, when the people make fun of the people who has received the Holy Spirit and trying to achieve something.
Ndipo lero, pamene anthu akuwaseka anthu omwe alandira mzimu woyera, ndi kumayesera kuti apindule china chake.
There are Methodists and Pentecostals and Baptists and Pentecostals and Presbyterians and all together as a unity, as a body of Christ.
Kuti awakokele achimethodist ndi apentecost, ndi abaptist ndi apentecost, achipresbyterian ndi wonse limodzi ngati chiyanjano. Monga tupi la Khristu.
And they see the Spirit work and say, well, look, that's a Pentecostal.
Ndipo iwo ama uona mzimu kugwira ntchito amati chabwino taonani ndi wa chipentekosite.
Away with him! I know one went off with another man's wife. I know this and got drunk. I know this and did this. I know this and did that.
Kutali ndiye ine ndi kudziwa wina anathawa ndi mkazi wa mwamuna wina. Ine ndi kumudziwa uyu analezera. Ine ndikumudziwa uyu anachita ichi. Ine ndikumudziwa uyu anachita icho.
All that. But they're big enough to hide their own things. They can hide it.
Zonse izo. Koma iwo ndi akulu mokwanira kuti azibisa zinthu zawo zomwe. Iwo akhoza kuzibisa izo.
But David was exposed.
Koma Davide anayalutsidwa.
Why? He had the spirit of Christ in him.
Chifukwa chiyani? Iye anali ndi mzimu wa Khristu mwaiye.
That guard said, shall I take the head of that dog that would curse my king? What's the spirit of Christ in David?
Mlonda ujanari, Kodi ine ndi utenge mutu wa galuyo yemwa kutukwa na mfumu yanga? Penya ni nzimu wa Kristu mwa David.
Let him alone, for the Lord has told him to curse me.
Msieni iye yeka. Pakuti Ambuye amuza iye kuti anditukwane ine.
Do you catch that?
Kodi inu mukumvetsa izo?
Let him alone! The Lord has told him to curse me.
Msieni iye yeka. Ambuye amuza iye kuti anditukwane ine.
Instead, today we don't get up our fists and fight him.
Malomo ake lero, ife timafuna timike zibakera zathu ndi kumenyana naye.
Chop his head off. Yeah, get him out. He don't belong to us.
Mwaona, kudula mutu wake. Eya, mchose niye. Iye sali wa ife.
Let him on! The Lord has told him to curse me.
Nsieni iye yeka. Ambuye amuza iye kuti anditukwane ine.
That little cripple run along there throwing dirt on David.
Wolumala wang'ono uyo. Akutamanga motsatira apo. Auponyera doti pa Davide.
That's what they do today on the Spirit of Christ.
Ndizo zomwe iwo akuchita lero pa mzimu wa Khristu.
They're a bunch of holy rollers.
Iwo ndi gulu la oyera odzigubuduza.
But they're a bunch of this. There's nothing to them.
Iwo ali. Iwo ndi gulu la izi. Palibe kanthu kwa iwo.
There's nothing to divine healing. There's no such a thing as angels. There's no such a thing as prophets.
Palibe kanthu kwa machiriswa uzimu. Kulibe chinthu chotero chonga angelo. Kulibe chinthu chotero chonga aneneri.
All those things, the days of miracles is past. Throw in dirt, but let them on!
Zindu zonse izo, masiku aso sizwi sanata. Kumaponyi ladoti, koma asiani iwoka.
But when David returned in power, hallelujah, when he come back as full king of Israel,
koma, pamene David anabwelela mumphamvu, hallelujah, pamene iye anabwelela ngati mfumu ya thundu ya Israeli.
Don't worry, this Jesus whose spirit we have today.
Musali mudandaule, Yesu uyu mzimu wake omwe ife tili nawo lero.
Acting his part, I will return again in a physical body. The second time in glory and power and majesty.
Anachita gawo lake natsiriza. Adzabwelela kachiwiri mthupi logwirika nthawi yachiwiri. Mulemelero, mumphamvu ndi mufumu.
Hallelujah. That little dirt thrower fell on his face and begged for mercy.
Woponya zibuluma wang'ono uja, anagwa pa nkhope yake ndipo anapempha chifundo.
Let him alone. The Spirit of Christ in us.
Nsiyeni iye yeka. Mzimu wa Khristu mwa ife.
Don't excommunicate him. Let's remember that all these things has got to come to pass.
Musati mumuchose iye. Tiyeni tikumbukire kuti zinthu zonse izi ziyenera kufika pochitika.
We've got one thing to do, move on.
Ife tilinacho chinthu chimodzi choti tichite, kusunthira chitsogolo.
God promised that he'd make everything work together for good to them that love him.
Mulungu analonjeza kuti iye akanadzapangisa chilichonse kugwira ntchito limodzi kwa ubwino wa iwo amene amamukonda iye.
Let's keep the discernment of spirit. Keep the objective right.
Tiyeni tisunge kuzindikira kwa mzimu. Tisunge cholinga molondola.
We're here to serve God. Each one, fellowshipping, going along, and serving God.
Ife tili kuno kuti tizimutumikira Mulungu. Aliyense kumayanjana, kumapitirira ndi kumamutumikira Mulungu.
If the man's got the wrong kind of an objective, then what will happen?
Ngati munthu ali ndi cholinga cha mtundu wolakwika, ndiye nchiyani chiti chichitike, mwaona?
Now, we find out that the Spirit of God was in him.
Tsopano, ife tikupeza kuti mzimu wa Mulungu unali mwa iye.
All the old prophets spoke of him.
Aneneri wonse akale ankayankhula za iye.
All the spirits in potion, every little potion, wasn't glorifying itself, true prophets.
Mizimu yonse mwakagawo. Kagawo kakang'ono kalikonse. Sanali kudzipasa mwini wake ulemerero. Aneneri woona.
All the true prophets was manifesting him. Speaking of him.
Aneneri wonse woona. Anali ananena iye. Ankayankhula za iye.
And everything they said was fulfilled in him.
Ndipo zili zonse zomwe iwo anayankhula zinakwaniritsidwa mwa iye.
Showed it was the Spirit of God in them. It was fulfilled.
Zinasonyeza kuti unali mzimu wa Mulungu mwa iwo. Izo zinakwaniritsidwa.
What was it? God speaking of himself. See?
Chinali chiyani icho? Mulungu akuyankhula za iye mwini. Mwaona?
God manifesting himself through these prophets.
Mulungu akudzionesera yekha kupyolera mwa aneneri awa.
Not taking glory, who will be the next president, who will be this.
Osati kutenga ulemerero, ndani adakhale president, wotsatira, ndi ndani adadzakhale ichi.
Hit you on the head, tell us who hit you and we'll believe you.
Ndi kukumenya iwe pamutu, tiuze ife ndani wakumenya iwe, ndipo ife tikukhulupirira iwe.
That isn't it. It's something to manifest God.
Izo sindizo. Ndichina chake kuti tionetsele Mulungu.
It isn't something to make Brother Weathers here or Brother Shores or Brother so-and-so out there a great man.
Izo sichina chake choti chimupange mbale Weathers pano, kapena mbale Shores, kapena mbale wakuti kunja uko munthu wankulu.
Make him a greater than the rest of the men of his group. Make him the greatest man in Phoenix.
Ndikumupanga iye wankulu kuposa munthu aliyense wagulu lino, kumupanga iye munthu wankulu kwambiri mu Phoenix.
Isn't to make William Branham something great?
Izo sikumupanga William Branham china chake chachikulu.
But what is to do? It isn't to make Oral Roberts something great, Billy Graham something great.
Koma nchiani choti tichite. Icho sikumupanga Oral Roberts china chake chachikulu, Billy Graham china chake chachikulu.
But it's a heart. We're trying to achieve something for the kingdom of God.
Koma ndi mitima ife tikuyesera kuti tipindule china chake kwa ufumu wa Mulungu.
It's manifesting God.
Ndikuonetsera Mulungu.
All gifts and things doesn't make one greater than the other.
Mphaso zonse ndi zinthu sizimamupanga wina kukula kuposa mzake.
It just makes us all working together for the perfection of the body.
Izo zimangoripanga ife tonse kugwirira ntchito limodzi popangisa ungwiro wa thupi.
To bring us together as one people, as a people of God.
Kuti atibweretse ife tonse palimodzi ngati anthu amodzi, ngati wanthu a Mulungu.
But when you see them going contrary, don't curse them.
Koma pamene inu muwaona iwo akupita mosiyana, musati muziwatemberera iwo.
Just let them alone. Somebody has to do it.
Muzingo wasiya iwo wokha. Wina wake ayenera kuchita izo.
But wait till Jesus comes in power.
Koma dikirani mpaka Yesu abwere mu mphamvu.
Now we see all those prophets speaking.
Tsopano ife tikuwaona aneneri wonse awo akuyankhula.
Every one of them is glorifying God in the coming Messiah.
Wina aliyense wa iwo anali kumupasa ulemerero Mulungu ndi Mesiya wokudza.
And when they got in the Spirit, they acted and spoke and lived the life out just like the Messiah did.
Ndipo pamene iwo analowa mu mzimu, iwo ankachita ndipo ankayankhula ndi kumakhala moyo basi monga Mesiya ankachitira.
If it did that side of the cross, speaking of his coming.
Ngati izo zinachitika mbaliyo ya mtanda, kukamba zakudza kwake.
How much more will it after his coming?
Ndimochuluka bwanji izo ziti zidzakhale ziri kunachitika kudza kwake.
We'll put the Spirit of the Messiah in the church to act, do, work, and live like the Messiah.
Zidzawika mzimu wa Mesiya mu mpingo kuti uzichita kupanga kugwira ntchito ndi kukhala moyo monga Mesiya.
It's the Spirit of God.
Ndi mzimu wa Mulungu.
Discern that Spirit. See whether it is of God or not.
Muzindikire mzimu umenewu. Muone ngati iwo uli wa Mulungu kapena ayi.
See whether it acts like him.
Muone ngati iwo ukuchita monga iye.
See if your emotions, if somebody kicks up something against you and throws dirt upon your life when you know you're as innocent as you can be.
Muone ngati zotengeka zanu, ngati wina akanga china chake motsutsa inu, ndikuponyera doti pa moyo wako ndipo iwe ukudziwa kuti ndiwe wosalakwa monga iwe ungakhoze kukhalira.
And you know that you've got the Spirit of God.
Ndipo iwe ukudziwa kuti iwe uli nawo mzimu wa Mulungu.
Don't try to separate yourself.
Usati uyesere kudzipatula wekha.
Don't try to act mean towards him. Don't curse him.
Usati uyesere kuchita moyipidwa kwa iwo. Usati uwatemberere iwo.
Just walk on knowing God did that to give you a test to see how you take it.
Ingo maenda kumadziwa kuti Mulungu anachita izo kuti akupase iwe chiyeso kuti aone momwe iwe ukadatengera izo.
He'll have to come to it anyhow.
Iyadzayenera kuti abwere kwa icho muli monse.
As I said the other day, I believe at Brother Fuller's church, the bicycle rider in Canada.
Monga ine ndinanena tsiku lina, ine ndikukhulupirira mu mpingo wa Mbale Fula, za wokwera njinga mu Canada.
Well, all of them thought they could outride this boy and his little old sissy.
Chabwino onse iwo ankaganiza kuti iwo angakwere momuposa nyamata uyu, basi wachikazi wachikulire wang'ono.
And he's the only one who couldn't ride without holding the handlebars.
Ndipo iye anali mmodzi yekha yemwe sakanakhoza kukwera mopanda kugwirira zigwiriro.
I'm glad I like to be one of the handlebar riders.
Ndine wokondwa ine ndimakonda kuti ndikhale mmodzi wokwera akale azigwiriro.
Take a hold of both sides of the cross and say, nothing in my arms I bring.
Kugwira mbali zonse za mtanda ndikuti palibe kanthu mmikono mwanga ine ndikukabweretsa.
Let me hold to the cross, Lord.
Ndiloleni ine ndigwirizire ku mtanda Ambuye.
I have no intellectuals. I have nothing. Let me just hold here. Look way out yonder.
Ine ndilibe lundayi. Ine ndilibe kanthu. Ndiloleni ine ndingogwira apa. Ndiyangane kunja kutali uko.
And they had a 12-inch plank to ride for a city block to get a $100 Schwinn bicycle.
Ndipo iwo anali ndi thabwa la mainchi 12. Kuti azikwerapo mtunda wa mdadada wa munzinda. Kuti akatenge njinga ya swing ya $100.
All those boys you could ride without holding.
Anyamata onse awo amene amakhoza kukwera popanda kugwirira.
Go downtown, get their mother's groceries and come back without even touching the handlebars. They everyone begin to look.
Amapita kumusi ndi kukatenga za mkolosale za amayi awo. Ndi kumabwerera popanda ngakhale kugwira chiwongolero. Iwo aliyense anayamba kuyang'ana.
They wasn't used to holding to the handlebars and they fell off.
Iwo sanali ozolowera kugwirira zongolero ndipo iwo anagwapo.
But this little old boy got on there and helped the handlebars and rode it to the end.
Koma nyamara wachikulire pang'ono uyu anakwerapo ndipo anagwirira zongolero ndi kuyikwera iyo mpaka kumapeto.
They asked him, so how did you do it?
Iwana mufunsa iye anati iwe wachita motanizo.
He says, here's where you make your mistake, fellas.
Iye anati apa ndi pamene inu munapanga kulakwisa kwanu anyamata.
You're all better riders than I am, but you were looking here.
Ndinu nonse okwera bwino kuposa momwe ndilili koma inu mumayang'ana apa.
And so it made you nervous to see what you're trying to balance yourself and you fell off.
Ndipo anati zinakupangani inu manjenje poona zomwe inu mumayesera kuzibala sisa nokha ndipo inu munagwapa.
Said, I never looked here at all. I watched the end. And kept steady.
Anati ine sindimayang'ana nkomwe apo monse. Ine ndimayang'ana mapeto. Ndipo ndimapita modekha.
That's what we're to do.
Ndicho chimene ife tikuyenera kuti tizichita.
Don't look at these little things now. Did this one do this or that one do that? Watch the end and keep studying.
Musati musiyangana kwa zinthu zazing'ono izi tsopano kodi mmodzi uyu anachita izi kapena mmodzi uyo anachita izo. Musiyangana mapeto ndipo muzingokhalabe odekha.
Christ is coming. Watch the end. Just keep steady.
Christ ndi akubwera. Musiyangana mapeto muzingokhalabe odekha.
Don't notice what's going on now.
Musati muzizindikira zomwe zikuchitika tsopano.
Watch what's going to go on out yonder. At the end time when we're going to have to stand and give an account for our lives.
Muzipenya zomwe ziti zikachitike ku nthawi yotsiriza. Pamene ife titi tidzayime ndi kulongosola nkhani ya mioyo yathu.
David wasn't watching that little old Benjamin throw dirt on him. He's crippled anyhow.
Davide sanali kuyangana wachi Benjamin wachikulire pang'ono akuponyera doti pa iye. Iye anali wolumala muli monse.
He never noticed him.
Iye sankasamala konse za iye.
He wouldn't even let the guard cut his head off.
Iye sakanamulola ngakhale mlonda kuti adulepo mutu wake.
Let him alone! God told him to do that. God told him to curse me. Let him alone!
Anati, msiani iye yekha, mulungu wamuza iye kuti achite izo. Mulungu wamuza iye kuti anditukwane ine. Msiani iye yekha.
For David knew that someday he was returning in power.
Pakuti David ankadziwa kuti tsiku lina iye anali kubwelera mu mphamvu.
That Benjamin would have his time.
Waji Benjamin uja akanadzakhala ndi nthawi yake.
Yes, that's it. The church will rise and triumph.
Inde, ndi zimenezo. Mpingo udzauka mwachigonjetso.
I just sent to pray for his sick children anyhow. That's all I can do.
Ine ndinatumizidwa kokha kuti ndizidzapempherera wana ake odwala basi. Ndi zonse zomwe ine ndingakhoze kuzichita.
Wherever they are and what church they are, it makes me no difference.
Konse komwe iwo ali ndi mpingo omwe iwo alimo izo zimandipanga ine kukhala wosiyana.
I'm trying to pray for his sick children, trying to manifest the gift for his glory.
Ine ndikuyesera kuti ndiziwapempherera wana ake odwala, kuyesera kuonetsera mphaso kwa ulemelero wake.
That's the reason I never did belong to anything.
Ndicho chifukwa ine sindinakhale konse wa kuchilichonse.
Now remember, that's all right. See, I'm not saying that now.
Tsono kumbukirani izo zonse nzabwino. Mwaona, ine sindikunena izo sopano.
Won't you get me clear? Now, I believe that God's got Christians in every church. His children.
Ine ndikufuna inu mundimvese ine momveka kuti ine ndimakhulupira kuti Mulungu ali nawo akhristu mu mpingo uliwonse anake.
He never questioned me on that.
Iye sanandifunsepo ine pa izo.
I just sent to pray for the children and to do these things and to manifest him.
Ine ndinangotumizidwa kuti ndizikawapempherera wana ndikumachita zinthu izi ndikumamuonetsera iye.
Now you see Jesus and these prophets, everything that they spoke of had to be true.
Tsopano inu mukuona Yesu ndi aneneri awa chilichonse chimene iwo ankachikamba chinkayenera kukhala chilichoona.
For it was the power of God in them.
Pakuti iyo inali mphamvu ya Mulungu mwa iwo.
God himself speaking through them of his own self coming to his own glory.
Mulungu mwini wake akuyankhula kupyolera mwa iwo zakudza kwake komwe kwa yekha kwa ulemelero wake omwe.
Who's president?
President ndi ndani?
Who's going to
ndani adakhale? Adakhale.
Are we going to have enough rain this year? I don't mean nothing.
Kodi ife tikhala ndi mvula yokwanira chaka chino? Izo sizikutanthauza kanthu.
Something to the glory of God, something to set the church in order, something for the power of God.
China chake chakwa ulemelero wa Mulungu. China chake choti chukhazikise mpingo mudongosolo. China chake kwa mphamvu ya Mulungu.
Not to make yourself a name, but to make the glory of God manifested.
Osati kuti udzipangire wekha dzina, koma kuti upange ulemelero wa Mulungu kuonetseredwa.
Now, we notice that all those prophets and all they said about him, everything come to true because he was the theme of the Old Testament.
So when I say, tikuzindikira kuti aneneri onse awo ndi zonse zomwe iwo ankanena za iye, chilichonse chinabwera moona chifukwa iye anali chimake cha chipangano chakale.
Jesus, the Messiah, coming Messiah, was what every prophet looked from Adam to Malachi.
Yesu Messiah, Messiah wakudza, anali chomwe mneneri aliyense ankayang'anako kuchokera kwa Adamu mpaka Malaki.
Every prophet spoke of the coming of the Lord.
Mneneri aliyense ankayankhula zakudza kwa Ambuye.
Each one put his part in because he was anointed of God.
Aliyense ankayika gawo lake umu chifukwa iye anali wodzozedwa wa Mulungu.
That's all he could speak of.
Ndi zonse iye akanakhoza kuziyankhula.
Now, Wish we had more time on it. But watch, everything that they said come to pass.
Sobano, ndikukumba ife tika nakhala ndi nthawi yochuluka pa izo. Koma penyani, chilichonse chimene iwo ankanena chimafika pochitika.
Looky here, let's just take some of the things the prophet said.
Taonani kuno, tiyeni tingotenga zina za zinthu zomwe aneneri ananena.
A virgin shall conceive and bear a child.
Namwali adzaima ndipo adzabala mwana.
Did it happen? Sure.
Kodi izo zinachitika? Zedi.
His name shall be called Emmanuel, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father.
Zina lake adzatchedwa Emmanuel, Kalonga wantendere, Mulungu wambambu, Atate wosatha.
That's what he was. Exactly, the Everlasting Father.
Ndichimene iya nali, ndende, Atate wosatha.
No man shall be called father on this earth, but God is your father.
Palibe mundu atazichedwa Atate pa dziko lapansi pano. Koma Mulungu ndi Atate wanu.
All right. Now let's see again.
Chabwino, sopano tiyeni tione kachiwiri.
He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him with his stripes, we were healed.
Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Iye anatunduzidwa chifukwa cha kusaweluzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu pa iye ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa.
Pilate's judgment hall, while the very man having his back lashed like that with a cat of nine tail whip.
Nyumba ya chiweluzo ya Pilato. Pamene munthu yemwe ali ndi msana wochekedwa monga choncho ndi kucheka kwa chikwapu cha michira 9.
Didn't realize that the scripture said it would be that way.
Sankazindikira kuti malemba ananena kuti izo zikanazakhala mwanjira iyo.
They didn't have discernment of spirit.
Iwo analibe kuzindikira kwa mzimu.
Those priests who said, away with him, away with him.
Ansembe aja omwe anati, kutali ndiye, kutali ndiye.
And on the cross, when they shot out their lips and things like that, when he heard him crying.
Ndipo pantanda, pamene iwo ankamupotozera milomo yao. Ndi zinthu monga choncho, pamene iwo anamumva iye akulira.
My God, why has thou forsaken me? They didn't have discernment.
Mulungu wanga chifukwa chiyani inu mwandisiya ine. Iwo analibe kuzindikira.
See? They couldn't discern the spirit.
Mwaona, iwo sankakhoza kuzindikira mzimu.
That's what David was speaking of in the 22nd Psalm.
Ndi chimene Davide anali kuchikamba mu Salimo ya 22.
They shot out their lip not knowing they were doing it, just the same as that Benjamite did to David.
Iwo ankaporoza milomo yawo mosaziwa kuti iwo anali kuchita izo. Chimozimozi basi, monga wachi Benjamin uja, anachitira kwa David.
See, he thought David was all wrong because he didn't agree with him on his principles of running his kingdom.
Maona, iye ankaganiza David, anali yense wolakwisa chifukwa iye sankagwirizana ndi iye pa mfundo zake za kuyendesa ufumu wake.
He didn't understand that it was the Spirit of God in David doing it.
Yes, anali kumvesa izo kuti uwo unali mzimu wa Mulungu mwa David ukuchita izo.
That's where we must discern today, the spirit of the man.
Ndikumene ife tiyenera kumazindikira lero mzimu wa munthu.
What's he trying to do? What's he getting at?
Kodi iye akuyesera kuchita chiyani? Kodi iye akulinga chiyani?
Not what group he belongs to or what this, that, or the other.
Osati gulu lomwe yalimo, kapena chomwe ichicho, kapena chinzake.
Whether he's a white man, black man, yellow man, or whatever he is.
Kaya iye ndi mundu oyela, mundu wakuda, mundu wachikasu, kapena chilichonse iye ali.
Let's see what he's trying to achieve and take that. See what he's trying to do for the kingdom of God.
Tien tuone jimene iya kuyesela kutapi ndule ndi kuchitenga icho. Tione jimene iya kuyesela kutachite kwa ufumu wa Mulungu.
He's got odd ideas to ours? That's perfectly all right if he's trying to achieve something for the kingdom of God.
Yali nao malingaliro osamvetseka kwa athu. Ndi zabwino mwangwiro ngati iya kuyesela kuti akwaniritse china chake kwa ufumu wa Mulungu.
Discern that in him.
Zizindikireni izo mwa iye.
If he's wrong and true in heart, God will bring him around to the truth of the thing after a while.
Ngati iya kulakwisa ndiona muntima. Mulungu azamubweretsa iye mpaka kuchoonadi cha chinthucho pakapita kanthawi.
Let him alone. Let him alone. See what he's trying to do.
Nsiyeni iye yekha. Nsiyeni iye yekha. muone chimene iye akuyesera kuti achite.
Now we see here. Then we find out in his death.
So pano ife tikuona pano. Ndiye ife tikuzipeza muyake muimfa yake.
When he died at the cross and crying, all the things the prophet spoke of him.
Pamene iye anafa pantanda ndikumalira zinthu zonse zomwe aneneri ankanena za iye.
They pierced my hands and my feet. There it was fulfilled.
Iwo alasa manjanga ndi mapazi anga. Apo izo zinakwaniritsidwa.
The prophets is right.
Aneneri anali kulondola.
They thought it was themselves or cried like it was themselves, but it was manifested in the cross.
Iwo ankaganiza kuti anali iwo eni. Kapena ankalira ngati kuti anali iwo eni. Koma izo zinaonetseredwa mu mtanda.
He was numbered with the transgressors. That's what he was done. He was with the transgressors.
Iye anawerengeredwa ndi olakwa. Ndi chimene iye anachitidwa. Iye anali ndi olakwa.
In his death he made his burial with the rich.
Mwimfa yake iye anapanga koyikidwa kwake ndi olemera.
He did. He was buried in a rich man's grave.
Iye anatero. Iye anayikidwa mu manda a munthu olemera.
I will not leave his soul. He will not leave my soul, said David.
Ines ni zausia moyo wake. Ies a zausia moyo wanga. Anatelo David.
The Spirit of God in David speaking out.
Nzimu wa Mulungu ma David, ukuyangula momveka.
He will not leave my soul in hell. Neither will he suffer his Holy One to see corruption.
Ies a zausia moyo wanga muhade. Gakalenso, ies a zalola mozu oyela wake.
Like as if David would be the Holy One.
Wasn't
David, it was the Spirit of God in David crying out.
Uyo, sanali David, uonali nzimu wa Mulungu, ma David ukufulila.
See the Spirit of God in the man crying out.
Maona, nzimu wa Mulungu ma muntu ukufulila.
Some of them said, listen to that old hypocrite up there.
Ena iwanali, tamvetselani. Kwa wachinyengo uja kuntunda uko.
He wasn't. It was the Spirit of God in him crying out.
Yes, anali. Iwa onali nzimu wa Mulungu ma iye ukufulila.
See? The Spirit of God manifests itself.
Maona, nzimu wa Mulungu ukudzone sela woka.
Not leave his soul in hell, neither will it suffer my Holy One to see corruption. Now, brethren, in closing, may I say this. Our time gets away.
Osa usia moyo wake muhade. Kapena kuti alole mmodzi woyela wanga kuti aone chivundi. Sopana abwenzi potseka, ndiloleni ine ndineneji, nthawi yathu ikutha.
But look, may I say this in closing with these scriptures here.
Koma taonani, ndiloleni ine ndineneji potseka, ndi malemba awapano.
Let's see, if a man, that all the Old Testament theme was about him.
Tiye ndione, ngati munthu, kuti ngani yonse ya chipangano chakale inali ya iye.
All the holy prophets anointed with God's Spirit. If all that and everything that they said was fulfilled to the letter exactly in him, surely that great person called the Son of God ought to know how to set up the New Testament church.
Zedi, mundu wankulu uja wochedwa mwana wa Mulungu, ayenera kuti azidziwa momwe angakhazikitsire mpingo wa chipangano chatsopano.
Don't you believe that?
Kodi inu, simukukhulupirira izo?
He ought to have a conception to know how to set up the New Testament church.
Iye ayenera kukhala ndi lingaliro lodziwira momwe angakhazikitsire mpingo wa chipangano chatsopano.
The first thing I want to call to your attention over here in Matthew 16th chapter.
Chindu choyamba chimene ine ndikufuna kuitanira kwa chelu chanu chakuno mu Mateyu mutu wa 16.
That when he is speaking there, when he come down was talking to the disciples, he said, who does man say I the Son of Man am?
Kuti pamene iye akuyankhula ndiye, pamene iye anabwera uko, ndipo anali kuyankhula kwa ophunzira. Iye anati, kodi wanthu akuti ine mwana wa munthu ndine yani?
And they said, some say you're Elias, and some say you're so and so, and some say you're so and so, and like that. Different one.
Ndipo iwo anati, Wena kuti ndinu Elia, ndipo wena kuti ndinu wakuti wakuti, ndipo wena kuti ndinu wakuti wakuti, ndi monga choncho wena osiyana.
He said, but who do you say that I am?
Yana rikoma, inu mukuti ine ndine yani.
And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God.
Ndipo Petro anati, inu ndinu Kristu, mwana wa Mulungu wa moyo.
He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you.
Yanati, wodala ndiwe Simon mwana wa Yona, pakuti thupi ndi mwazi sizina ulule izi kwa iwe, koma Atate wanga omwe ali kumwamba aululira izi kwa iwe.
And I say unto thee, thou art Simon, or art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Now there we're speaking of the church.
Ndipo ine ndikuti kwa iwe kuti iwe ndi Simon kapena Petro ndipo pathandwe iri ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za Gehena sizingakhoze kuulaka iwo tsopano apo ife tikuyankhula za mpingo.
Now watch closely, and if I'm wrong, God forgive me and you forgive me.
Tsopano penyani mwatcheru, ndipo ngati ine ndikulakwitsa, Mungu andikhulukire ine, ndipo inu mundikhulukire ine.
Now the Catholic Church says that that was a stone laying there, Peter, and upon Peter he built the church.
Tsopano mpingo wa Katolika umanena kuti wonali mwala womwe unali pamenepo Petulo, ndipo pa Petulo iye anamangapo mpingo.
Now we know that that's wrong. We Protestants disagree with it.
Tsopano ife tikudziwa kuti uko ndikulakwitsa. Ifaji Protestant, timatsutsana ndizo.
But we Protestant says it was himself that he built himself, a church upon, himself.
Koma ifaji Protestant timati, izo zinali iye mwini, pamene iye anamangirapo mpingo wake, iye mwini.
But if you'll notice, I want to disagree with that, friendly. It wasn't that.
Koma ngati inu mungazindikire, ine ndikufuna kutsutsana ndizo. Mwaubwenzi.
It was upon the spiritual revelation of himself.
Izo zinali pavumbuluso la uzimu la iye mwini.
Flesh and blood, you never learn this in a seminary, as good as they are.
Mwaona, thupi ndi mwazi, iwe sunaphunzire konse izi mu seminary, monga izo zili zabwino.
You never learn this but some church creed, as good as it is. It's all right.
Iwe suna punzira izi ndi chikhulupiriro china cha mpingo. Monga icho chili chabwino. Ndi chabwino.
But flesh and blood has not revealed this to you.
Koma thupi ndi mwazi sizina ulule izi kwa iwe.
It's not an intellectual conception of how you make your speech, how you must die yourself, how what great thing you must do here on earth.
Ilo silingaliro la lunda la momwe iwe ungapangire mayankhulidwe yako. Momwe iwe uyenera kudziwela mitsa weka. Momwe kapena chinthu chachikulu chimene iwe uyenera kuchita kuno pa dziko lapansi.
That isn't what it is. It isn't build a great thing or do a great thing. What it is a revelation of the Word of God.
Izo sizomwe ziri. Izo sikumanga chinthu chachikulu kapena kuchita chinthu chachikulu. Chomwe chiri ndi vumbuluso la mawu a Mulungu.
He was the Word.
Iye anali mawu.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made manifest and dwelt among us.
Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anapangidwa kuonekera, ndipo anadzakhala pakati pathu.
That was the revelation of the Word of God.
Iye anali lija linali vumbuluso la mawu a Mulungu.
The Spirit in Peter, revealing by spiritual revelation that he was the Son of God made manifest.
Mzimu mwa Petulo, ukulula mavumbuluso la uzimu, kuti iye anali mwana wa Mulungu atapangidwa kuonekera.
The God of glory manifesting the glory of God.
Mulungu wa ulemelero akuonetsera ulemelero wa Mulungu.
Upon this rock, spiritual revelation of the Word, I'll build my church.
Patandwe ili vumbuluso la uzimu la mau, ine ndidzamangapo Mpingo wanga.
Why?
Chifukwa.
If them prophets was under God, speaking by the Holy Spirit, that was the Son of God.
Gana neneli aja anali pansi pa Mulungu, akuyangula mwanzimu oyera kuti uyo anali mwana wa Mulungu.
The same Spirit on this side reveals right back the same thing.
Mzimu omwewo kumbali iyi ukulula mobwelezanso chinthu chomwecho.
You see it?
Kodi inu mukuziona izo?
Flesh and blood, you can't learn it in a seminary.
Tupi ndi mwazi, iwe sungakhoza kuzipunzira izo mu seminary.
You learn your, get your DD and your PhD and LD.
Inu mumakapunzira zanu, mumakatenga DD yanu ndi PhD yanu ndi LD kapena.
That's all right. Wish I had it. That's right, but still that's not it.
Izo zonse ndi zabwino, ndikugumba ine ndikanakhala nazo izo. Ndikokulondola. Komabe, sindicho ayi.
You don't have to have it, yet it's good to have it.
Inu simusowa kuti mukhale nazo izo, komabe zabwino kukhala nazo.
You can be this plus.
Inu mukhoza kukhala ichi mkuonjezera.
But if you have to rub out the plus, take this.
Koma ngati inu muri mufute zonjezerazo, tengani ichi.
This is that.
Ichi ndito icho.
If this ain't that, let me have this anyhow. I want this. This.
Ngati izi si icho. Ndiloleni ine ndikhale nacho ichi muri monse. Ine ndikuchifuna ichi. Ichi.
Flesh and blood has not revealed this to you.
Tupi ndi mwazi sizinaululire izi kwa iwe.
You never learn it through the educational line. You never learn it through denominational lines. They're fine.
Iwe sunapunzire konse zokuzera munzere wa mapunziro. Iwe sunazipunzire konse zokuzera munzere wa chipembezo. Izo ndi zabwino.
Education denomination is fine. That's part of it.
Mapunziro chipembezo ndi chabwino. Ndilo gawo la izo.
But people are laying too much to that and they're leaving the spiritual discernment.
Koma andu akugonela mochuluka kwambiri kwa icho ndipo iwo akusiya kuzindikira kwa uzimu. Mwaona?
Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you.
Tupi ndi mwazi sizina ululire izi kwa inu, koma Atate wanga omwe ali kumwamba aululira izi kwa iwe.
And upon this rock I'll build my church. And the gates of hell can't prevail against it.
Ndipo patandwe ili, ine ndizemangapo mpingo wanga. Ndipo zipata zakehena, sizingakhoze kuwulaka iwo.
We'll never be able to prevail, show they would be against it.
Sizakhoza kuwulaka. Zikusonyeza kuti iwo, azidza utsutsa iwo.
Now watch and see where the gates of hell is against.
Tsono penyani, ndipo muone pamene zipata zakehena, zili kutsutsa.
It ain't against the denomination.
Izo, sisili kutsusa zipembezo.
The government recognizes that.
Boma, limaziziwa izo.
It is, the world recognizes our denominations, all of them.
Izo sisili. Dziko limazizindikira zipembezo zathu, zonse izo.
We have the rights, each one of us is American citizens. We have the rights of denomination, which is fine, we appreciate that.
Ife tilinao ufulu, aliyense wa ife ngati mbadwa za chimeleka. Ife tilinao maufulu wa chipembezo. Zomwe zili zabwino, ife timayamikira izo.
But that's not what the gates of hell is against.
Koma, sindizo zomwe zipata za gehena, zikutsutsa.
It's against the spiritual revelation of Christ being here now, the same destiny today and forever.
Izo zikutsutsana ndi vumbuluso la uzimu la Khristu kukhala pano tsopano yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
That's what it's against.
Ndicho chimene izo zikutsutsa.
The gates of hell shall be against it, but it shall never prevail.
Zipata za gehena zizidzawa tsutsa iwo, koma izo sizidzawugonjesa.
There you are. Spiritual discernment.
Ndinu pamenepo. Kuzindikira kwa uzimu.
Regardless of who it is, it's my brother, as long as he's trying to achieve the same purpose that I'm working for.
Mosa Samuela, yemwe yali, iye ndi mbale wanga bola ngati iye akuyesera kuti akwanilise cholinga chomwecho chimene ine ndikuchigwirira ntchito.
Let it be prophet, let it be pastor, let it be deacon, let it be so and so.
Kaya iye ndi mneneri, kaya iye ndi mbusa, kaya iye ndi dikoni, kaya iye ndi wakuti wakuti.
Let God honor in this way, that way, whatever it is.
Kaya mulungu amulemekeze iye mwanjira iyi, mwanjira iyo, chiri chonse chomwe chiri.
Disarm me, whatever he wants to do, but yet that's my brother.
Kusandilemekeza ine chiri chonse chomwe iye akufuna kuchita, komabe uyo, ndi mbale wanga.
We're working for the same thing. We're sending our all of our works into the same kingdom yonder.
Ife tukugwira ntchito chinthu chomwecho. Ife tukutumiza athu ntchito zathu zonse mu ufumu womwewo kutaliko.
He's working for the same thing I am.
Iye akugwirira ntchito chinthu chomwe ine ndili.
Spiritual discernment, spiritual revelation of God.
Kuzindikira kwa uzimu, vumbuluso la uzimu la Mulungu.
Look here if you want
it.
Jesus, I preached the other night somewhere, maybe down there. It wasn't so from the beginning.
Yes. Ine ndinalalikira usiku wina kwina kwake mwina kumusiku. Izo sizinalicho mwecho kuyambira pachiyambi.
We have to go back to the beginning to find our text now for just a moment.
Ife tiyeni la kubwelera kuchiyambi kuti tikaupeze mutu wathu tsopano kwambini yokha.
At the beginning there was Cain, intellectual, built a fine church.
Pachiyambi uko kunali Kaini, walunda, anamanga mpingo wabwino.
We would say made a fine altar, offered up a sacrifice, prayed, sincere, gave thanks, paid his tithe, everything, just as religious as Abel was.
Ife tikanati, anapanga guwa labwino, anapereka ponsembe, anapembela, modzipeleka. Anapeleka kutokoza, anapeleka chakumi chake, chiri chonse mwachipembezo basi, monga Abele anali.
But Abel, there was no Bible in them days.
Koma Abele, uko kuna alibe Bible, mumasiku ameneo.
But by spiritual revelation, he seen that it wasn't fruits of the field that caused us to sin.
Koma mwavumbuluso la uzimu, yanaona kuti, izo sizinali zipaso za munda, zomwe zina tipangila ife kuchimwa.
It wasn't apples that they eat. See, it wasn't apples. Revelation told him that.
Iwo sanali maapulo omwe iwo anawadia. Mugona, iwo sanali maapulo. Vumbuluso linamuza iye izo.
And it wasn't the fruits that caused him to come out of there. It was life. The separation of life.
Ndipo sizinali zipaso zomwe zinamupangisa iye kuti atulukire pamenepo. Iwo unali moyo, kuleganisa kwa moyo.
So he went and got a lamb and offered it in his stead by faith, which is spiritual revelation. Amen.
Chorelo iye anapita, ndipo anakatenga mwana wangosa, ndipo anamupeleka iye mmalo mwake mwa chikulupiriro lomeliri vumbuluso la uzimu. Amen.
The revelation of God. Spiritual revelation, it was revealed to him.
Vumbuluso la Mulungu. Vumbuluso la uzimu lome lina ululidwila kwa iye.
It isn't a fruit. It isn't apples. It isn't peaches, plums, and pears.
Sijibatso, simapulo, simapichesi, mtuza, ndimapeyala.
It was a separation of life.
Kunali kuleganitsa kwa moyo.
So he went and got a life and offered it instead of fruits.
Chorelo iye anapita ndipo anakautenga moyo. Ndipo anaupeleka iwo mmalo mwa chipatso.
Fruits is what you eat, your works are your own hand.
Zipaso ndizomwe iwe umadya, ntchito zako ndizo manja ako omwe.
What you do there, I'll go and build this, I'll go do this, I'll support that, that's good.
Chimene iwe umachita apa, ine ndipita ndikamange ichi, ine ndipita ndikamange ichi, ine ndikathandizira icho, izo nzabwino.
He had an altar just the same as the other, and both of them had altars, that was good.
Iye anali ndi guwa mofanana basi, monga enawo analili. Onsa iwo anali ndi maguwa, izo zinali zabwino.
But it was the spiritual revealed truth of the thing, where the Spirit of God revealed it.
Koma, chinali chonadi, chowululidwa mwa uzimu cha chinthucho Pakuti mzimu wa Mulungu unaulula izo.
Upon that rock, the rock that Christ died on, the rock of ages.
Ndipo pa thandwe limenelo, thandwe lomwe Kristu anaferapo, thandwe la mibado.
Upon the rock that Abel's lamb died on.
Pa thandwe pomwe mwana wa Nkhosa wa Abele anaferapo.
That little Abel, as he put his hands upon that little lamb.
Abele wangono uja. Pamene yanka ika manjake. Pamene wangosa wangono uja.
And it's little white wool being bathed as he took a rock that didn't have a lance in that day.
Ndi ubeya wake wangono oyela. Ukusambisirwa pamene iye anatenga mwala. Iwa ana alibe chochekela. Mutsiku limenelo.
And chopped this little neck like that and hammered it.
Ndipo anagagada kosi lake la lingono monga choncho ndikuli sansanta iyo.
And the poor little thing dying, the blood bathing his hands and his little wool all bathed with blood and blading and he crying.
Ndipo kanduka kangono kosa ukakakufa magazi akusambisa manja ake ndipo bweya wake wa ungono wonse utasambisidwa ndi magazi kakupiripita ndikulira.
What did it speak of?
Kodizo, zinkayangula zachiyani.
The Lamb of God some 4,000 years later spiritually revealed the church turning him down.
Mwana wangose wa Mulungu zaka 400 zina mtsogolo. Ata ululidwa mauzimu mpingo kumukana iye.
The people called him Beelzebub and a devil.
Ndipo anthu anamutcha iye Belezebule ndi mdielekezi.
Because all the prophets that spoke out, they denied the prophets.
Aneneli wonse aneli atayangulapo. Iwo anawakana aneneli.
Oh, he said, you build their sepulchers and you put them in there. You whited walls, he said.
Oh, iye anati, inu mumamanga manda awo. Ndipo ndinu munawaika iwo mmenemo. Inu mumakongolesa makoma. Iye anatelo kwa iwo.
Without spiritual discernment, not knowing that was the Lamb of God.
Popanda kuzindikira kwa uzimu. Asakudziwa kuti uyo anali mwana wa Nkhosa wa Mulungu.
That he was supposed to be that way and act that way because he was fulfilling the word of God.
Kuti yankayenera kuti akhale mwanjira imeneyo ndi kuchita mwanjira imeneyo chifukwa iye anali kukwanilisa mawu a Mulungu.
And the Holy Ghost Church today acts in the way they do, doing the things they do, they're fulfilling the word of God. Hallelujah.
Ndipo mpingo wa mzimu woyera lero uchita momwe iwo akuchitira. Kumachita zinthu zomwezo iwo akuchita. Iwo akukwanilisa mawu a Mulungu. Haleluya.
See, Peter said on the day of Pentecost, this is that.
Maona Petro anati pa tsiku la Pentecoste, ichi ndi chija.
And he said, it's unto you and to your children, and them that's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Ndipo iye anati, iwo uli kwa inu ndi kwa ana anu. Ndiwo omwe ali kutali ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu atadzawayitane.
Them same inspired prophet said the evening light would shine.
Aneneri odzozedwa omwe aja anati kuwala kwa madzulo kukanadzawala.
There'd be a former and latter rain together as in the days of grace.
Pakanati padzakhale mvula ya nyundo ndiye masika palimodzi monga mumasiku achisomo.
Look here, what is it? The former rain's coming over. And the latter rain is past due.
Onani apa, ndichiani icho. Mvula ya nyundo ikubwela apo. Ndipo mvula ya masika yadusa nthawi yake.
Then it's left over. It's together. The former and latter rain together.
Ndiye izo zalumikizana. Ndipo zili palimodzi. Mvula ya nyundo ndiye masika palimodzi.
The Holy Spirit made manifest by the power and the resurrection of Jesus Christ.
Mzimu oyera kukhala utaonetseledwa mwa mphamvu ndi chikukisiro cha Yesu Khristu.
There you are, coming together, the former, God's grace.
Ndi zimenezo tu, zikubwera palimozi ya nyundo, chisomo cha Mulungu.
He said as it was the days of Noah, his grace was long suffering.
Iye anati, monga zinali mu masiku a Noah, chisomo chake chinali chopirira motalika.
Here it is today, long suffering, a lap over.
Pano izo zililelo, kupirira motalika, kulumikizana.
Brings the cloud from the old days, the cloud from this day together.
Akubwele santambo, wakumasiku akale, ndintambo, watsiku lino, palimodzi.
The former rain run in first, the first rain we've had.
Mvula ya nyundo inatamangiramo poyamba. Mvula yoyamba ife tinali nayo.
Now here comes the latter rain coming over, the former rain coming over the latter rain. East and west meeting together.
So pano pano pakudza mvula ya masika ikubwerapo. Mvula ya nyundo ikubwera pamwamba pa mvula ya masika kumawa ndi kumazulo kukoma na pali modzi.
Both rains falling together, divine healing plus the angel of God revealing the secrets of the hearts and bringing everything to pass.
Mvula zonsezo kumagwera limodzi, majiriswa uzimu kuonjeza ngelo wa Mulungu akulula zinsinsi za mitima ndi kumabweresa chilichonse pochitika.
Oh, look, that true born children of God would see that.
Oh, zimaoneka ngati mwana wobadwa moona wa Mulungu akanachiona icho.
There you are, the Spirit revealing.
Ndi zimenezo tu, mzimu ukulula.
Revelation, that's what Jesus said the church would be built upon.
Vumbulutso, ndicho chimene Yesu anati, mpingo ukanati udzamangidwirepo.
Well, then somebody might raise up and say, well, sure, we so and so, we're built upon that.
Chabwino ndiye wina akoza kuukapo ndi kuti chabwino zedi ife akulinda kuti ife tinamangidwa pa ilo.
Let's take his word a little farther.
Tiyendi tenge mawu ake mopitilira pang'ono.
The last commission to his church, he said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Kutuma kotsiriza kwa mpingo wake iye anati, pitani inu ku dziko lonse ndi kukalalikira uthenga kwa cholengedwa chilichonse.
All the world. How long is to last? All the world.
Dziko lonse. Kolizo zikathera kutali bwanji? Dziko lonse.
To how many ever creature?
Kwa ngati cholengedwa chilichonse.
He that believeth and is baptized, not the church.
Iye amene akhulupirira ndipo akabatizidwa, osati mpingo.
He is a personal pronoun.
Iye ndi pronoun ya umwini.
He that believeth, the individual.
Iye amene akhulupirira wapa yekha.
As David Duplessis said about the grandchildren, there's no grandchildren in the kingdom of God. It's children.
Monga David Duplessis ananena za zikulu, mulibe zizukulu mu ufumu wa Mulungu. Ndi wana.
Your father was Pentecostal and you're just coming here to this church because he come here to the 11th in Garfield.
Bambo anu anali achipentekosite ndipo inu Mungu abwera kuno kumpingo uno chifukwa iwo amabwera kuno kuku 11th in the Garfield.
Receive the Holy Ghost and this brought you in as a grandchild. You're wrong.
Analandia nzimu oyela amango kubweretsani ino inu ngati chizukulu inu mukulakwa.
God's got to reveal himself to you.
Mulungu ayenera kuti azululile yekha kwa inu.
And no man can call Jesus the Christ by intellectual conceptions.
Ndipo palibe munthu yemwe angakhoze kumutcha Yesu Khristu mwalingaliro lalunta.
No man can call Jesus the Christ because he feels sorry for his sins and comes to repent.
Palibe munthu angakhoze kumutcha Yesu kuti ndi Khristu chifukwa iye akumva chisoni ndi machimo ake ndipo akubwera kudzalapa.
No man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost, making it known to him.
Palibe munthu angakhoze kumutcha Yesu kuti ndi Khristu kokha mwa vumbuluso ili la mzimu woyera kupangisa izo kudziwika kwa iye.
Upon this rock I'll build my church and the gates of hell will never prevail against it.
Pa thandwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizidzawugonjesa konse iwo.
There's the revelation. There it is what he's built his church upon.
Ndi limenelo vumbuluso. Ndilo apo pamene iye wamangapo mpingo wake.
Who did it? Peter, no.
Ndani anachita izo? Petulo. Ay.
Who did it? Christ said the revelation of God, the Holy Spirit would bring it to you.
Ndani anachita izo? Kristo anati vumbuluso la Mulungu, mzimu woyera ukanati ulibweretse ilo kwa inu.
A little while. And I'll leave you, but I'll pray the Father, and he'll send you the Comforter, will bring these things to your remembrance.
Kandai pangono ndipo ine ndikusiyani inu. Koma ine ndipemphera Atate, ndipo iye akutumizirani inu mtondozi. Adzabweretsa zinthu izi kukumbukira kwanu.
Is that right?
Ndikulondola uko.
what he's doing this morning, and will what? Show you things to come.
Kodi ya kushita shiani mawa uno, ndipo aza shita shiani, aza kusonyeza ninu, zindu zakuza.
Holy Spirit, in the church in the last days.
Zimu oyela, mumpingo, mumasiku otsiriza.
Now you say, brother, hallelujah, that's my church.
So mwana inu mkuti, mbale, hallelujah, ndipo mpingo wanga.
Wait a minute. Jesus said, this will all men know you're my disciples. In St. John
13:35.
This will all men know you're my disciples when you have love one for the other.
Ichi andu onse adzadziwira kuti ndinu opunzira wanga. Pamene inu muli nacho chikondi, wina kwa nzake.
The Spirit revealed truth of the kingdom of God to come looking out to the end yonder.
Chonadi cholulidwa ndi mzimu cha ufumu wa Mulungu uli mkudza kuyangana kunja kumapeto kutaliko.
Seeing what the prophets cried about.
Kumaona chimene aneneli ankachililira.
See what Jesus spoke about.
Kumaona chimene Yesu ankachiyankhula.
And you're the same Holy Spirit and you're crying right back, that's right, that's right.
Ndipopa ano nzimu woyela omwewo, mwainu ukulirira. Mbuyo momwe, ukonkulondola, ukonkulondola.
What is it? The spiritual revealed truth.
Ndijiani icho, ndicho nadi, choululidwa mwa uzimu.
I love my brother, regardless of where they go to church.
Ine ndikumukonda mbale wanga, mosa samala kumene iwo amapita mwa mpingo.
Or their former ladder, or no rain at all.
Kaya iwo ndi ayanyundo, kapena yamasika, kapena upanda mvula mkomwe.
As long as they're in the body of Christ.
Bola, ngati iwo ali mutubila Kristu.
Trying to achieve not something for a certain purpose to manifest yourself on earth.
Akuyesela kuti apindule. Osati china chake kwa cholinga china chake kuti mudzionesere nokha pa dziko lapansi.
But the purpose for the kingdom of God and the glory of His coming to reveal and make known His soon appearing.
Koma cholinga cha ufumu wa Mulungu ndulemelero wakudza kwake kuti aulule ndi kupangisa kudziwika kuonekera kwake kwaposa chedwa.
Now in closing, we want to think of this.
So panobotseka ife tikufuna kuti tiganize za ichi.
Upon this rock, I'll build my church correctly.
Patandwe iri. Ine ndizamangapo mpingo wanga kukhoza.
And then we find out over in John 14:7, he said this.
Ndiyeno ife tikupeza uko mu Yohane 14:7, iye ananena izi.
The works that I do shall you do also. The works that I do.
Ntchito zimene ine ndikuzichita, inu muzidzazichita nanunso. Ntchito zimene ine ndikuzichita.
What kind of works did he do to make himself known?
Kodi yankachita ntchito za mtundu wanji kuti adzipangise yekha kudziwika?
You remember about Peter, don't you? What we've been talking about, Philip, the woman at the well?
Inu mukukumbukira za Petulo, sichoncho inu. Zomwe ife takhala tikuzikamba za Filipo, mkazi pa chitsime.
Predicted it not to go to the Gentiles, but would be in the last days.
Kuneneratu izo kuti zisapite kwa mitundu, koma zikanadza khala zili mumasiku otsiriza.
As it said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Munga yanari, munga izo zinali, mumasikwa Sodomu, chomwejo izo, zizakawaziri, munguza kwa mwana wa mundu.
There's a revelation written in mysteries like this.
Apo palivumbuluso. Litalembedwa muzinsinsi munga izi.
To the outside world, to the world it knows about.
Kwa dziko lakunja, kwa dziko lomwe, silimadzi wakandu za iwo.
But you, precious brethren. You precious sisters,
koma inu abale ofunika, inu alongo ofunika.
You are not children of the darkness. You're not children of the night, but you're children of the light.
Inu sindinu ana ndima, inu sindinu ana usiku, koma ndinu ana akuwala.
Walking in the light, as He is in the light, then we have fellowship one with another, while the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses all our sins from all of us.
Mukuyenda mukuwala, monga iye ali mukuwala. Ndiye ife tilinacho chiyanjano wina ndi mzake. pamene magazi a Yesu Khristu mwana wa Mulungu akutsuka machimo athu onse kwa ife tonse.
There you are, the servants of the Lord.
Ndinu apo, antchito a Ambuye.
Jesus, as I quote my scripture on here, I got Mark 16. Yes, Mark 16, he said, go ye into all the world.
Yesu, pamene ine ndikubweleza lemba langa chapa, ine ndilinae Mariko 16, inde Mariko 16, yanari, pitani inu mudziko lonse.
Here's what kind of a church he set up.
Ndiuntundu wampingo, womwe iye ana ukazikitsa.
The last commission to the church.
Kutumidwa kotsiriza kwampingo.
Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.
Pitani inu mudziko lonse. Kalalikireni utenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira ndipo akabatizidwa adzapulumutsidwa.
He that believeth not shall be damned.
Iye amene sakhulupirira adzalangidwa.
Now look here, look at the spiritual discernment.
Tsono tayang'anani apa. Tayang'anani pa kuzindikira kwa uzimu uku.
He that believeth and is baptized.
Iye amene akhulupirira ndipo akabatizidwa.
He never exactly say which way.
Iye sana nene ndende njira yake.
But we want to fuss about that. See?
Koma ife timafuna tizikangana pa izo. Mwaona?
The other thing, see, he that believeth and is baptized shall be saved.
Chinthu china. Mwaona? Iye amene akhulupirira ndipo akabatizidwa adzapulumutsidwa.
Whatever he wants to be baptized, that's up to him. If his achievements for the kingdom of God, come on, brother. We're marching on with the same spirit.
Mulimo semwe yakufuna kuti abatizidwile izo zili ndiye ngati zopindula zake zili za ku ufumu wa Mulungu. Tieni mbale ife tikuguba cha mtsogolo ndi nzimu womwewo.
If I'm wrong, then you tell, it'll come out that way. If you're wrong, it'll be that.
Ngati ine ndikulakwisa ndiye inu mudziwa. Izo zizachitika mwanjira iyo. Ndipo ngati inu mukulakwisa, izo zizakhala icho.
But our hearts and our motives and our objectives is for the kingdom of God, younger.
Koma mitima yathu ndizo linga zathu, ndizo kumba zathu, ndizakwa ufumu wa Mulungu kutaliko.
Younger, we are. We're important to Calvary.
Kutaliko ife tiri. Ife taloza ku Golgotha.
Me and my ideas, why? I ain't got a brother like Cherry Pie as well as I do, but we're brothers.
Ine ndi malingaliro anga chifukwa ine ndilibe mbale yemwe amakonda mkate wanthuza mwabwino monga ine ndimachitira. Koma ndife abale, mwaona.
None of them likes to hunt and fish like I do, but we're brothers.
Palibe wa iwo amakonda kusaka ndi kuweza monga ine ndimachitira. Koma ndife abale.
See what I mean? I got my own ideas, but that don't make him not my brother.
Mukuona chimene ine ndikutandauza, ine ndili nawo malingaliro anga, koma izo sizimamupanga iye kusakhala mbale wanga.
His father is my father, his family is my family.
Bambo ake ndi bambo wanga, banja lake ndi banja langa.
There you are.
Ndinu apo.
The patriarchs all different one from another, but there was one father.
Mbadwa zonse zinkasiana wina ndi mzake, koma apo panali bambo mmodzi.
And they should work to one thing, and they rejected the main one in there because he was spiritual.
Ndipo izo ziyenera kugwirira ntchito kwa chinthu chimodzi. Ndipo iwo anamukana mmodzi wamkuluyo mmenemo chifukwa iye anali wa uzimu.
Don't you see it, brethren? Can't you see what I'm speaking of?
Kodi inu mukuziona izo abale? Kodi inu simukukosa kuona zomwe ine ndikuzikamba?
Now, notice, and we're in closing.
Tsopano zindikirani.
Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.
Pitani inu mudziko lonse, kalalikireni utenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene adakhulupirire ndipo akabatizidwa adzapulumutsidwa.
And these signs shall follow them that believe.
Iye. Ndipo zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira.
In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues.
Mudzina langa iwo adzatulusa ziwanda. Iwo azidzayankhula ndi malilime atsopano.
What is spiritual revelation?
Ndichiyani icho? Vumbuluso la uzimu. Mwaona?
They shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them.
Iwo azidzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati iwo atola njoka kapena kumwa zinthu zakupha, izo sizidzawapweteka iwo.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Ngati iwo adzayika manjawo pa odwala, iwo adzachira.
That was what the new church was.
Izo zinali chomwe mpingo watsopano unali.
That's the kind of church that Jesus Christ, this great one that all the prophets cried out would do.
Ndiwo mtundu wa mpingo umene Yesu Khristu, mmodzi wamkuluyu, yemwe aneneri wonse anafuwulira kuti akanadzachita.
We find his spirit comes over here and predicts that his spirit in the people come right back and do the things that he did.
Ife tikupeza mzimu wake ukubwera chakuno, ndipo akuneneratu kuti mzimu wake mwa anthu ukanadzabwerera kumene ndikudzachita zinthu zomwe iye ankazichita.
May I close in saying this? I got about a dozen more scriptures here, but we haven't got the time.
Ndidatseka ine pakunena izi. Ine ndili nawo pafupi malemba ena dozen pano. Koma ife tilibe nthawi, mwaona.
But listen to this. May I close in saying this?
Koma mvetserani kwa izi. Ndidatseka ine pakunena izi.
Ever true born again prophet of the Lord.
Neneri aliyense woona wobadwa kachiwiri wa Ambuye.
Preacher, Sunday school teacher, seer, apostle, missionary, whatever he might be.
Mlaliki, mphunzisi wa Sunday school, mpenyi, mtumwi, missionary, chilichonse chomwe yanga kale ali.
His whole heart is set and he's so filled and anointed with the Spirit of God.
Mtima wake wonse wakhazikika, ndipo iye ali wodzazidwa kwambiri ndi wodzozedwa.
So anointed, whatever his office is, whatever it might be.
Wodzozedwa kwambiri, chilichonse chomwe udindo wake uli, chilichonse chomwe iwo ungakhale.
To preach or to teach or to evangelize or to see visions, whatever it is, he'll do it for the kingdom of God.
Kuti azilalikila, kapena kuti aziphunzisa, kapena kuti azifalisa uthenga, kapena kuti aziona masomphenya. Chiri chonse chomwe chiri, iye azichita izo kwa ufumu wa Mulungu.
And the Spirit of God will speak right back to the man and manifest it's the kingdom of God.
Ndipo mzimu wa Mulungu, uziyankhula mobwereza kudzera mwa munthu yemweyo, ndikumaonetsera kuti ndi ufumu wa Mulungu.
Then we, me as a Baptist, I see you Pentecostals. You're my brother.
Ndipo ife, ine monga wa Baptist, ine ndikakuona ninu achipentekoste, ndinu mbale wanga.
You don't belong to the Baptist church, I did.
Inu sindinu ampingo wa Baptist, ine ndini.
That's the only church I ever did belong to, was the Baptist church.
Ndi mpingo oka, ine ndina yambanda kalamu, unali mpingo wa Baptist.
But that don't stand in my way.
Koma izo, sizima ima munjila yanga.
I see what the Spirit of God is with you. I see what you're trying to do.
Ine ndimaona mzimu wa Mulungu umene uli ndinu. Ine ndimaona zomwe inu mukuyesera kuti muchite.
Well, if me a Baptist can feel that way, surely the assemblies, the Church of God, the United Pentecostals, the Independents, and all of us brethren together ought to see that we're trying to work for one purpose.
Chabwino ngati ine wa Baptist. Ndinga koze kumverera motero, zedi a assemblies, a mpingo wa Mulungu, a United Pentecost, a Independence, ndi petonse abale limozi, tiyenera kumaona kuti tikuyesera kuti tigwirire ntchito kwa cholinga chimodzi.
Let's have spiritual discernment.
Tiyeni tikhale ndi kuzindikira kwa uzimu.
Now listen, in closing I'll make this last remark.
So non vetselani, pakutseka ine ndipanga ndemanga yotsiriza iyi.
Many are sick and weakly among you, and many are asleep, spiritually dead.
Ambiri ali odwala ndi ofoka pakati pa inu, ndipo ambiri akugona akufa mwa uzimu.
Because they don't have discernment of the body of Christ.
Chifukwa iwo alibe kuzindikira kwa thupi la Khristu.
This sick body that we got.
Tupilodwala iri lomwe ife tili nalo.
God help us to have spiritual discernment of that revelation of the kingdom of God and of the love of God in our hearts shed abroad by the Holy Ghost.
Mulungu atithandize ife kuti tikhale ndi kuzindikira kwa uzimu kwa vumbuluso ilo la ufumu wa Mulungu ndi la chikondi cha Mulungu mu mitima yathu chokhetsedwa mmenemo ndi mzimu woyera.
To try to put our arms way out, say we are brothers.
Kuti tiziyesera kuika mikono yathu kunja nkuti ife ndi abale.
See what I mean?
Mukuona chimenene ndikutanthauza.
And every little gift that you have, don't use it to try to make it some great something for ourselves. Let's make it for the kingdom of God.
Ndipo mphaso yaing'ono iliyonse yomwe inu muli nayo, musati muzigwirisa iyo ntchito, poyesera kuti mupange china chake chachikulu kwa ife weni. Tiyeni tizipangire izo kwa ufumu wa Mulungu.
To work with everyone to try to uplift the cause of Jesus Christ, for his coming is soon. Do you believe it?
Kuti tizigwira ntchito ndi aliyense kuti tiyesere kukweza cholinga cha Yesu Khristu pakuti kudza kwake kuli posachedwapa. Kodi inu mukukhulupirira izo?
I'm so sorry to keep you so long.
Ine ndikupepesa kwambiri kuti ndakusungani inu motalika kwambiri.
Brother David will be here tomorrow to teach you the scriptures, but right now let's bow our heads just a moment.
Mbale David adzakhala kuno mawa kuti azakuphunziseni inu malemba, koma pakali pano tiyeni ife tiweramise mitu kamphindi kokha.
God bless you.
Mulungu akudalitseni inu abusa anu.